ziko mwenu mochiruka kwambiri mbale Demos ndi maiwa ukulu kudzakhala muno mu Christian Assembly usiku uno kumusiku uno mdziko la chipale lino ndipo ine ndinawayimbira ku nyumba kanthawi kapitako ndipo uko ndi pafupifupi madigiri 20 kufunda kwake kutali uko kumpoto kusiyana ndimene kuliri kuno ine ndikuyenera kuti ndabwera nazo izo ine ndifulumira kuchokako ndikudzabwereranso kachiwiri mwasanga zomera zonse zikuuma ndi chisanu iwe kuganiza chiyani za izo kriche ndithudi ndi choncho ndine wokondwa kwambiri kubwera ndikudzakumana ndi mbusa wabwino uyu usiku uno ndikudzakuonani anthu inu ine ndangolowa kumene mphindi pang'ono ine ndabwera kuchokera ku Tucson kumene ine ndimayenera kupitako lero ndayendetsa kubwera kuno usiku wathawu ndipo ndimafika pafupifupi 2:30 mawa uno kumusi ku Tucson ndiyeno ndinali maso tsiku lonse kumeneko ndipo ndachokako basi mphindi pang'ono chabwino ine ndimafika basi ndangokhala kuno pafupifupi ola nditheka ine ndikuganiza china chake monga choncho kuntunda kuno
haven't had too much sleep.
Ndipo chotero ine sindinakhale ndikugona kokwanira kwambiri koma ine ndiyesetsa kuti ndisagone pano koma ndife wokondwa kukhala tili pano mnyamata wang'ono uyu akusewera ndizoyankhulira izi pano ine ndinakhala kumbuyoko pa umodzi wa mpando wa ana mnyamata wang'ono anabwera anadzandiyang'ana ine mwachirendo kwambiri ine ndinati tonsefe ndi ana tikhoza kukhala pamodzi si choncho ife tsopano ine ndithudi ndimawakonda anthu ang'ono amenewo muli monse ndipo ndi oh ndizabwino kwambiri kudzakhala kuno usiku uno ndikudzakhala ndi anthu abwino omvetsera awa amene ayima mozungulira ndipo ine ndikudalira tsopano kuti mʼbale Williams akuwuzani inu nonse za izo ndi mʼbale Rose pano zokhudza msonkhano waukulu umene ukubwera ine ndikuganiza inu mukudziwa bwino za izo udzakakhala ku Ramada kumeneko msonkhano wa amuna amalonda ndipo ife tikuyembekezera nthawi yayikulu kumeneko mʼbale Velma Gardner woyankhula wodabwitsa wamphamvu ndi azitumiki ena Oral Roberts ndi ambiri adzakakhala kumeneko ndipo ife tikuyembekezera nthawi yopambana mwa Ambuye ine ndikuyembekeza zina za nthawi izi tiyeni tidzakhale ndi msonkhano wa machiritso kumalo amenewo ine ndikufuna kudzamutenga mʼbale olo ndi ife pamodzi inde bwana kodi izo sizingakhale zabwino basi izo singadzakhale chitsitsimutso chenicheni cha izo si choncho izo msonkhano wa machiritso kumusi mu Ramada izo zingadzakhale zabwino ife chotero ife tikhoza kudzachita zimenezo inu mukudziwa ambuye akhoza kudzapereka izo kwa ife kudzakhala ndi msonkhano wa machiritso chotero ife tidzatero tikumapita mozungulira tsopano kupita mpingo ndi mpingo kuyesetsa kuti tifalitse uthenga wabwino ndikuyanjana wina ndi mzake ndikukhala ndi chiyanjano mipingo yonse yosiyanasiyana ndizo zimene ife timakhulupirira kuti ndife yamodzi mwa Khristu ine ndimayankhula tsiku lina kwa dokotala ine ndikukonzekera kuti ndizipita kutsidya kwa nyanja ndipo iwe umayenera kukhala ndi kupimidwa kwa mthupi chotero ine ndinapita kukapimidwa ndipo iye anandika ine pamodzi amafunda amenewo ine musandifunse ine kuti chimenecho ndi chiyani ndipo iye anapeza china chake chachilendo ndipo iye anadzabwerera ndipo sanathe kuchiganizira icho ndipo iye anayitanitsa gulu la madokotala ndipo iye basi samatha kumvetsa zimenezo iye anati ine sindinayambe ndazionapo izo mkale lonse ndipo chotero iye anandionetsa ine chithunzi cha zimenezo momwe kuti mwawamba kukumbukira ndipo iwe umakhala ndi chikumbu mtima ndipo izo zimakhala motalikana kwambiri kwa china ndi chinzake koma iye anazindikira pa ine izo zonse zinali pamodzi anati iwe ndithudi ndi munthu wosamvetsetseka ine ndinati ine nthawi zonse ndakhala ndikudziwa zimenezo aliyense amatero anati ife sitinayambe taziwonapo izo mkhale lonse chotero iye anayamba kundiwuza ine zokhudza izo ine ndinati chabwino ine ndinati inu mukudziwa ine ndikuganiza ambuye wabwino pamene iye akutipanga ife iye amangotipanga ife mosiyana pang'ono ife sitimaoneka ofanana wina ndi nzake ndipo kotero nthawi zina ife sitimachita nkomwe mofanana wina ndi nzake koma iye amazipangira izo kwa iye njira yake yomwe yopangira izo ife timangolowa mu makina owumbira akulu ndipo ife timangokhala chete iye amatiwumba ife momwe iye akufunira kuti ife tikhale. Ndipo ine ndikudziwa palibe modzi aliyense angafune kuti akhale koma chimene inu muli. Chinthu chokhacho chimene ife tonse tingakhumbe, ife titatha kupulumutsidwa ndi kukhala ana a Mulungu. Chinthu chokhacho chimene ife timachifuna ndicho basi kuyenda kwapafupi tsiku lililonse. Ndizo zimene ife timazifuna, kuchiyanjano chachikulu chimenecho, momwe izo zilili zodabwitsa. Kodi inu mungayime konse kuti mulingalire kuti ife bwenzi tikuchita chiyani ngati ife tikanapanda kukhala ndi zimenezo? Chiyani ngati chiyembekezo chachikulu chimenecho munalibemo mwa ife? Ife bwenzi tikuchita chiyani? Ine ndimanena mchimodzi cha matchalichi, mwina ine woyamba malo amodzi kenako ena, ndipo kuzungulira mdziko. Ine ndimapanga ndimanga nthawi zina, ndimaganiza ine ndibwereze iyo mchalichi chomwecho. Koma ndinali ndikuturuka mchipinda mene ndinakhala ngati ndinagona molemedwa kwambiri. Zokhudza anthu awa lero amene akuchita izi kuno, dansi yatsopano imene iwo ali nayo, iwo amayitcha gwedemula kapena china chake. Ndipo ine ndinati, ine basi sindikudziwa chimene dziko anthu akufuna kutcholera miyendo yawo ndi kumachita monga choncho. Chotero panali munthu wina wapafupifupi zaka zakubadwa 26-27, anakumana nane kumbuyo anati, mphindi chabe Bambo Branham? Ine ndinati, inde bwana. Iye anati, inu mukudziwa, inu simukumvetsa basi. Ine ndinati, ine ndikuyembekezera sindidzatero konse. Chotero iye anati, inu maona? Iye anati, ine ndikutha kuona fundo yanu. Anati, ndinu munthu wa zaka 50 zakubadwa, koma ngati inu mukanakhala usinkhu wanga, izo zikanakhala zosiyana. Ine ndinati, dikira miniti. Ine ndinati, ine ndinali ndikulalikira uthenga pamene ine ndinali ndi zaka 10 zochepera kwa iwe. Ine ndikuwukhulupirirabe uthenga umwewo. Ine ndinadzapeza china chake chimene chimatenga malowo ndi chimwemwe chochuluka mukutumikira Ambuye kuposa zinthu zonse zimene mdyerekezi akhoza kuzipanga kuli konseko. Ndicho icho chimapereka kukhutitsidwa. Inu mukudziwa, David anati nthawi ina, monga mswala ichitira ludzu mtsinje wa madzi, moyo wanga kuchitira inu ludzu, o Mulungu. Ndipo ngati inu munayamba mwaionapo imodzi ya izo pamene iyo yavulazidwa, mwina mwake agalu anayigwira iyo ndipo anamwetula gawo lalikulu kulichotsa mbali mwake kapena china chake, iyo imakhala ikukha magazi. Ndipo iyo galu akhoza kutsatira mkukuluzi wake, iyo simakhala ngati munthu. Ndipo iye akhoza kuyisaka nswala imeneyo kaya iyo ikukha magazi kapena ayi. Ndipo chotero njira yokhayo ngati nswala imeneyo ikukha magazi, njira yokhayo imene iyo ingathe kukhalira moyo ndi kukafika kumene kuli madzi. Ndipo ngati iyo ingakafike konse kumene kuli madzi, iyo ikamwa madzi amenewo, iyo imasiya kukha magaziwo. Ndipo iyo ikhoza kumathawa. Iyo ndiyo chenjera ndithu. Koma tsopano inu mukhoza kulingalira kuiona imodzi ya zazing'onozo itavulazidwa ndipo ikukha magazi. Ndipo basi momwe mutu wake waung'ono umakhalira mwamba ndi kununkhiza konse kumene iyo ili nako, komadziwa kumene kuli madzi ndi mphuno zake. Basi iyo ikuyenera kukawapeza madzi kapena imfa. Ndipo tsopano izo zimangokhala moyo kapena imfa kwa iyo. Iyo basi lililonse pungwa lililonse lochepa limene iyo ili nalo, iyo ikuyesetsa kufunafuna, iyo ikuyenera kukawapeza iwo. Tsopano umo ndi pomwe ife timayenera kumamuchitira ludzu Mulungu. Mukuona monga nswala imachitira ludzu mtsinje wa madzi, moyo wanga ukuchitira ludzu inu, o Mulungu. Ukabisidwa kutali ndi iye kwina kwake, ndiyo chokhumba cha mtima wanga. Ndipo ine ndikudalira kuti ndicho chokhumba cha iwo onse amene ali muno siku uno. Ndipo tsopano usiku ndi usiku, ndipo ine ndimakonda kumaziona izi kope zimene iwe umaziona pamalo amodzi, iwe umakaziona izo kwinanso. Ine ndimazikonda zimenezo, inu kuonetsera chiyanjano chanu ndi kufotokozera chimene ife tadzera pano. Ndipo ine ndithudi ndingakonde kudzaona chitsitsimutso chakachitidwe kachikale mu Phoenix. Mawu amenewa kuti Phoenix akhala akundikondoweza ine chiyambireni nthawi yoyamba yomwe ine ndinawawerenga iwo za iwo. Phoenix, Arizona. Nyamata wang'ono, ine ndinaganiza ngati ine ndingadzathe konse kukafika kumalo amenewo, ngati ine ndingadzathe konse kukafika kumeneko ku Phoenix. Ndipo tsopano uwaona iwo, ndipo pamene ife tili kuno ife tapeza kuti iwo alowa mwakuya mu tchimo monga malo ena unsewo. Odzaona malo akukhamukirako ndi kumadzamwa zisangalalo ziwerewere chilichonse chikuchitikako. Koma komabe mkati mwa zonse zimenezi ili mumazapeza ngale zenizeni zimene Mulungu wazigwedeza kuchokera kuchipululu chikuno zimene zikunyezimira mukolona wa anthu a Mulungu aulemerero. Ndipo ndicho chimene ine ndadzera kuno sikuno kuti ndidzazike ndekha ndinu abale ndinu alongo kudzayesa kuwalitsira kuwala kwa Ambuye Yesu kwa enawo amene angapezeke nawonso muchipwirikiti chachikulu ichi. Ndipo ambiri a iwo ali kunja uko panobe ndine wokhutitsidwa ndi zimenezo pakadali ambiribe amene akubwera, ndipo ife tikuyenera kuchita chilichonse chimene ife tingathe kuti tiwabweretse iwo amenemo ndi kukhala moyo umene unganyezimiritse Khristu. Tsopano basi ife tisanawerenge gawo laling'ono lalemba, ine ndabwera mochedwa kwambiri ndinalemba zolemba pang'ono mupafupifupi maminiti asanu. Ndipo amsonkho wa boma angonditumizira ine kumene phindu lina, ine ndimayenera kupitako nthawi yomweyo, ndipo izo zikuyenera kukhala za mtsogolo. Ine ndikuganiza mwina mwake lero komabe ndipo kotero ine ndikuyenera ndikafike ku post office. Ndipo pamene ine ndimafika Bira anati ine kuli bwino mufulumire. Ndipo kotero kuno ine basi ndimangozungulira ndikuzungulira ndi abwenza amenewo. Ma iwo amayankhula za chilungamo makoma a nyumba ya khoti, ine ndikudabwa kumene icho chili, inde ine sindinachionepo icho. Ndipo iwo amandifuna ine kuti ndilipire msonkho pa cheke chilichonse chimene chinapirekedwa kwa ine kwa zaka 50 zapitazo kuti ndilipire ngongole za misonkho ndi upandu pa izo. Mwaona, madola 300 ndi 55. Ine ndinati, ingo ndio mberani ine. Ine ndingachite bwanji zoterozo. Ine ndinati, ine ndilibe nkomwe opitirira masenti 55. Ine ndinati, ine ndingachite motani zimenezo. Ndipo iwo aigwiririra mphuno yanga kugudumu kwa zaka 5. Chotero, zazimene amapereka anthu. Monga, ife tikamakhala ndi misonkhano yokopa anthu. Ndipo anthu, iwo amangodziwa dzina langa kuti ndi William Branham. Iwo basi, amangopanga cheke pa zolipirazo. Azitumiki amasamalira zimenezo. Ine sindinatengepo chopereka moyo wanga. Ndipo kotero iwo amatenga, ine ndimatenga malipiro kuchokera ku mpingo wanga madola 100 pa sabata. Ndipo chopereka ichi koma mmodzi aliyense mwaona kuti iwo amakayika izo menemo. Ndipo mawa otsatira mmodzi yemwe anali wamkulu wa komiti ya ndalama iye amabwera ndikudzati, mbale Branham, inu mukuyenera kusaina macheke yawa. Ndipo bwanji ine ndimango wasaina iwo, iye amakawalowetsa iwo. Ndiyeno iwo anafufuza izo zonse, ndipo palibe senti imodzi imene inaonongedwera kwa ine mwine. Koma pamene ine ndinasaina cheke chimenecho, iwo akuti icho ndi changa, anthu amapereka icho kwa ine, kenako ine ndimapereka kumpingo. Oh my, ine ndinamvelera moyipa kwenikweni poyamba. Kenako ine ndinadzapeza kuti munthu aliyense mu Baibulo ine ndikukhulupirira amene anayamba wakhalapo ndi udindo wa uzimu kwa Mulungu zimakhala zolumikizana ndi maboma. Zifufuzeni izo mbuyo ndipo mupeze izo. Uko nkulondola Mose, Daniele, Yohane Mbatizi, Yesu Kristu anafa chifukwa cha kuyesetsa kwa boma pansi pa chilango cha imfa. Petro, Yakobo, Yohane, Yohane Mvumbulutsi, onse, aliyense, onse anavutika ndi chisautso. Chifukwa chiyani? Ndi mpando wa Satana. Kodi inu mukudziwa zimenezo? Kodi inu mukudziwa? Satana anamutengera Yesu pamwamba ndipo anakamuonetsa iye maufumu onse, dziko, mkampindi ka nthawi. Ndipo iye anati, iwo ndi anga. Ine ndimachita ndi iwo chilichonse ine ndikufuna kutero. Mukuona? Ndipo ine ndiwapereka iwo kwa iwe ngati iwe ungandigwalire pansi ndikundipembedza ine. Chotero ine mukuona kuti iwo ndi andani. Ife timadana nazo kuganizira izo zokhudza anthu omwe. Koma ndi choncho. Chotero iye anati, Yesu anati, choka apa Satana. Iye ankadziwa kuti iye adzalandira cholowa cha iwo mu zaka 1000. Iye amadziwa kuti iwo adzakhala ake pamene ngati maiko awa akanamalamulidwa ndi Mulungu zaka 1000 zikanakhala kuti zayambika. Koma idzakhalapo nthawi iwo ali ndi UN ndi ma Leagues of Nations ndi chilichonse kuyesetsa kuti abweretse mtendere. Koma bola ngati Satana ali pamwamba pa izo ndi ndale chitachitike ndi chiyani? iwo azimenyana basi motsimikiza monga dziko koma idzafikapo nthawi pamene zida zonse zidzaunjikidwa ndipo zitoliro zidzaomba ndipo mmawa udzacha kwamuyaya mowala ndi moyera mfumu yathu idzatenga mpando wake wachifumu kudzakhala kuimba kudzakhala kufula ndipo kudzakhala mbendera imodzi anthu amodzi fuko limodzi kumadzayankhula chinenero chimodzi chakumwamba Amen. Ine ndikuyembekezera nthawi imeneyo ndipo ine ndikukakamira kufuna malo amenewo kudalira kwa Mulungu tsiku lina pamene izo zidzatha ine ndikhoza kudzati ine ndikukhoza kumumva iye akunena kwa ine kwera mwamba ine ndili kuno ku Phoenix usiku uno mudzina la Ambuye ine ndikhoza sindingayesere kufotokoza chimene chachitika ambiri a anthu inu amene mumatenga matepi mukhale watsimikiza kuti matenga imeneyo ndi nthawi yanji ino bwana izo zinali ine ndisanachoke kwathu masomphenya andituma ine kuno ndi ine sindikudziwa chiyani ine sindikutero ine siwogulitsa matepi ndipo ine sindimatsindika zinthu zimenezo ife timawatenga iwo ndipo ife tili ndi malonda atepi kuzungulira dziko kutali mpaka mkhalango ndi kulikonse iwo amakhala ndi tina take tating'ono timene iwo amatiyika m'makutu iwo ali nato ndipo akhoza kuzijambulira izo patepi ndi kuima pamenepo ndi kumamasulira kupita muchinenero ndipo izo zikumapita kuzungulira mdziko ndipo koma imodzi imene ine ndinali nayo ndiyo ndi nthawi yanji ino bwana kapena kodi ino ndi nthawiyo bwana ena ine loweruka usiku masabata atatu apitawo kutchalichi utatha moyo wanga wonse woona masomphenya ine sindinayambe ndakhalapo ndi chilichonse chonga ichi nkaleronse moyo wanga ndipo ine sindikudziwa chimenecho chili ine basi ndili kuno koma iye wanditumiza ine kuno ine sindikudziwa chimene izo zikutanthauza ine basi ndili kuno ndipo ine ndikuyenera kukhala woona mtima ndi wodzipereka ndipo ndiyo njira yokhayo imene ife tingadzafikire kulikonse ndi mulungu ndikukhala wodzipereka chifukwa anthu adzadziwa mulungu amadziwa kuyamba ndi kuyamba iwe siuli kaya iwe uli kapena ayi ndipo anthu amadziwa chifukwa nthawi ina kunali munthu ankayesera kulosera ndipo mulungu anamuuza kapena mneneri weniwene anamuuza iye anati tiyeni tikumbukire pakhala pale aneneri pambuyo pathu mneneri amangodziwika pamene ulosi wake ufika podzachitika chotero ife tikuyenera kukhala otsimikiza kuti ife tikudziwa kuti mulungu ananena chomwecho ife tisananene kanthu kalikonse kokhudza izo tidzikhala woona mtima ndi wodzipereka tsopano tiyeni ife tiweramitse mitu yathu mphindi chabe kwa pemphero tsopano tiyeni tisiye kumbali zosamalira zilizonse tsopano kwa maminiti pang'ono otsatirawa ine ndikudabwa mukagulu kakang'ono kokondeka aka ka anthu pano usiku uno ine ndikudziwa kuti pali ngale zimenezo zakhala pano zimene yesu adzabwera kudzazitenga tsiku lina zimene zidzauke kuchokera mu fumbi ndipo pakhoza kukhala ena pano amene siyali wotsimikiza kwambiri ngati adzakhale kumeneko kapena ayi inu mwina mwake mukhoza kukhala ndi chosowa cha zinthu zina ngati pali chosowa moyo mwanu usiku uno mulole icho chidziwidwe kwa Mulungu pamene mukungokweza dzanja lanu basi mungoti Mulungu inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza tsopano ndipo mundidalitse ine ndikudwala ine ndikuswa mwachiritso ine ndabwerera mbuyo ine ndikuswa kubwerera muchiyanjano ine ndikufuna kuti ndibwererenso ine ndalakwitsa ine ndikubwereranso ine ndikufuna kuti inu mundithandize ine usiku uno kuti ndibwererenso Mulungu akudalitseni inu Atate akumwamba tsopano pamene ife tikuyandikira mpando wanu wachifumu mwanjira ya magazi pakuti ndipo Aloni ankapita pamaso pa mpando wachifundo iye ankatenga poyamba magazi mudzanja lake ndipo iye ankapita patsogolo ndipo ife mwachikhulupiriro usiku uno tikulandira magazi a Ambuye Yesu ndipo tikuyenda kumapita ku mpando wachifumu wa Mulungu molimba mtima podziwa kuti ife tili nawo ufulu wobwera osati muchilungamo chathu chomwe koma muchake magazi akuimira kuyeretsedwa kwathu ndipo ine ndikupemphera Atate akumwamba kuti inu mupereke chopempha chathu Poyamba, ife tikukupemphani kuti mukhale achifundo kwa ife. Mutikhululukire ife zolakwitsa zathu zonse. Pamene ife tikulapa zolakwa zathu, ndi zolakwitsa zathu zazing'ono, ndi machimo athu anseri, ndi machimo athu osadziwika. Ndipo ife tikulapanso ngati atumiki, pokhala ansembe, machimo a anthu. Pamodzi Ambuye, ife tayimirira. Ife timawakonda anthuwa. Ife tikumvelera monga Mose pamene iye anadziponyera yekha pakati kuti agwirizize pa anthuwo mkwiyo wa Mulungu. Chinali chionetsero bwanji chimenecho cha chilungamo cha Khristu pamene Khristu anadziponyera iye mwini pakati kuti akawapulumutse anthu. Ndipo Atate, ife ngati antchito ake ndi mzimu wake mwa ife, Khristu aliyense ali muno siku uno akudzigwirizira iye mwini pamaso pa wochimwa. Mulungu, muwachitire iwo chifundo. Ife tikulilira odwala ndi osowa chifukwa cha manja ofunika amenewo, ena iwo okalamba, ndi ena achichepere, ndi ena usinkhwa pakati akweza manja awo. Inu mukudziwa zonse za izo Ambuye, ife tikupemphera kuti inu muwayankhe molingana ndi kulemera kwanu mulemerero. Mulole pakhale ochuluka usiku uno Ambuye, ati azipita kuchoka pano, amene anabwera muno, amene akudwala, mulole iwo azipita ali bwino, atachiritsidwa. Basi china chake chichitike, iwo sangakhoze ngakhale kuti azifotokoze izo, koma iwo akudziwa kuti iwo ali bwino. Mulole iwo amene abwerera Ambuyo apite atalungamitsidwa Ambuye, akudziwa kuti iwo abwereranso ndipo adzamutenga Khristu pamene iwo anamusiyira iye. Mulole iwo apite ndi kukapanga kubwezeretsa. Perekani Ambuye kuti iwo amene sanabwerepo akakhoze kupeza ufulu wofunika wokhala mfulu atatuluka mukhola. Osamangidwanso ndi zinthu za mdziko ndi zosamalira za moyo uno, koma apangidwa kukhala mfulu mwa Khristu. Perekaniza Atate, mudalitse zonse zimene ife tikuzisowa tsopano, ndipo mudalitse mawu anu ndi wantchito wanu, ndipo ife tikupatsani inu matamando. Mudzina la Yesu ife tikupempha izi. Ameni. Tsopano, ngati ife tingawerenge mutu wa lemba kapena lemba la mutu kani, Akorinto woyamba mutu wa 14 ndime ya 8 ikuwerengeka monga chonchi. Mu Akorinto woyamba 14:8, pakuti ngati lipenga lipereka liwu losatsimikizika, ndani yemwe adzadzikonzekeretse yekha ku nkhondo? Uwu ukhoza kukhala mutu wokwanira umene ife tikhoza kumalalikira masabata awiri kuchokera pano pa iwo, ndipo komabe osakhoza kukhudza mphepete mwa iwo. Pali china chake chokhudza mawu amene ali odzozedwa. Iwe mowirikiza umakhala pa mutu umodzi umenewo. Iwe ukhoza kulimangiriza Baibulo lonse ndi iwo uko nkulondola. Tsiku lina munthu anandifunsa ine, anati, inu mungatenge bwanji mutu wa mweomwewo? Ine ndinati, oh mai, iwe umatenga nkhani yachilichonse kuchokera pa iwo. Ine ndinatenga tsamba laling'ono lapatatu litakhala padothi, ndipo ine ndinalinyamulira ilo mwamba. Munthuyo wakhala pano usiku uno wochokera ku Tucson, ndipo ife tinali ku Pasadena, California. Ndipo ine ndinati, ine ndikhoza kutenga tsamba ili lapatatu ndi kulalikira zaka 25 pa iro, momwe iro lili moyo. Umene uli mwa iro, motani, masamba atatuwo kukhala atatu mwa mmodzi. Ndipo, pali basi zinthu zambiri zimene ife tikhoza kunena zokhudza iro. Ndipo nanga bwanji lemba? Ndi mawu a Mulungu, ndi yamuyaya. Iwo alibe mathero. Iwo amakhala kungopitirirabe, kumapitirira. Iwo ndipo thawirapo kwa ife. Ndipo tsopano usiku uno ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa ichi. Lipenga likapereka liwu losatsimikizika. Poganizira za izo, basi mphindi pang'ono zapitazo pamene ine ndinali kuganizira pa wankhani ya msonkho ija, ine ndinaganiza kulibe chilichonse lero chimene chili chotsimikizika. Chilichonse chili ndi kusatsimikizika kwa icho. Ndipo chilichonse chimene chili chosatsimikizika sichingakhoze kudaliridwa. Chilichonse chimene chili chosatsimikizika sichingakhoze kudaliridwa. Inu muzikhala kutali ndi icho ngati icho sichili chotsimikizika. Ngati inu muli ndi geni, ndipo chimene ife tili ndi amuna amalonda pano, mwina mwake ambiri a iwo, ngati inu mukuyendetsa geni, imene ili osatsimikizika, inu simungaike zochuluka mwa iyo, chifukwa phindu lake ndilo osatsimikizika, ndipo inu simungaloyetse mwa zochuluka mwa iyo, kapena ngati ndinu wa malonda wabwino wochenjera, inu mudzakhala mukudikirira ndi kumafufuza ngati muli ndi ndalama zina zoti mupangire business. Kufikira inu mutapeza china chake chimene chili chotsimikizika, china chake chimene chili chodalirika, china chake chimene inu mukhoza kudalirapo. Chifukwa inu simufuna kuti mutaye ndalama ya ing'ono imeneyo imene inu mwaisungira. Chifukwa inu mwayenera kuti muzidya imeneyo kuchokera kumalipiro pa phindu limene muzilichotsa kumene mwalowetsako ndalamazo. Bwanji, inu mukuyenera kuti muzipezako kena kake koti muzidyapo. Ndipo ndalama ya pang'ono iyi imene inu mwaisungira musayike iyo mthumba mwanu ndi kuyisiya iyo mmenemo, chifukwa kuba aiba iyo. Ona, musamatero, musamachite zimenezo, ngati inu muli nayo iyo, muilowetse iyo muchina chake. Ndiyeno inu, mumafuna kukhala otsimikiza, zakutsimikizika kwa kumene inu, mukufuna kulowetsako ndalamako. Ngati inu simutero, bwanji, inu musalowetseko ndalama nkomwe. Chotero, geni ndithudi ili pamalo ogwedezeka usikuno. Geni ili yonse pafupifupi mdziko ili muchikhalidwe chogwedezeka, chifukwa dziko ili muchikhalidwe chogwedezeka. Inu basi simungadzilole inu weni. Sobano, ine ndisungira ndalama zochuluka chonchi kuti zikandimangire ine kanyumba kabwino kakang'ono kina kwake. Ndiko kugwedezeka ndithu. Ine ndikuwuzani izo zili chifukwa chakuti boma likhoza kuzitanga izo zonse usiku okha. Oh, zinthu zimene zapangitsa demokrasi yathu kukhala yovunda kwambiri mpaka iyo ndiyogwedezeka kwenikweni. Ife tinkakonda kumakhoza kuyika chidaliro chochuluka mu demokrasi yathu. Ndipo chimene ine ndikuganiza ndi kachitidwe kabwino kaboma. Komabe demokrasi yathu ikugwedezeka chifukwa ife fuko lino, anthu athu, ife tili ndi malamulo. Ndipo malamulo amenewa ndipo adalirapo pathu. Komabe mmenemo malamulo athu akugwedezeka chifukwa iwo aswedwapo kale nthawi zambiri. Maremu Bambo Roosevelt anapanga chisokonezo mwa iwo. Chotero mwaona, inu mwaona, iwo akhoza kuswedwa. Si chidaliro chochuluka chimene inu mungakhoze kuyika mwa iwo. Ndale, oh my, zagwedezeka bwanji. Anthu akumangokangana ndi kumangokangana ndi kumakangana pa nkhani za ndale. Ndipo oyandikana nawo adzanyanyala chifukwa cha izo. Ndi anthu amene nthawi ina anali abwenzi abwino. Mpresidenti wina adzadzukapo, kapena wina wake wofuna kukhala woyendetsa malamulo, kapena china chake, ndipo munthu inayo kumbali inayo ya mpanda wa ndale, ndipo iwo adzalimbana wina ndi mzake mpaka iwo kukwitsana chifukwa cha izo. Ndale, ndipo ine sindikuti ndikuyembekezera, ine sindikupweteka kumvelera kwa aliyense, koma ine ndikuganiza kuti chinthu chonsecho chavunda. Mukuona, inde bwana, chotero inu mungamakangane ndikukwitsana chifukwa chiyani pa china chake chimene sichili chabwino muli monse ukonkulondola. Izo ndizoipa basi. Wina wake ananena kwa ine tsiku linali, iye anati, kodi inu muvota chisankho ichi? Ine ndinati, ine ndinavota kale. Anati, oh, muchisankho ichi? Ine ndinati, ine ndinamuvotera Yesu. Ine ndinati, ine ndikuwuzani inu, panali anthu awiri amandivotera ine. Ine ndinati, Mulungu anandivotera ine. Ndipo njerekezi anavota monditsutsa ine. Ndipo ine ndinamuvotera Mulungu. Kotero ine ndinapanga voti yanga molondola. Zimatengera kumene iwe ukuponyera voti yako, momwe iwe ungatulukire. Chotero zindikirani, posakhalitsapa kuti ndikuonetseni inu malo apang'ono, ndipo kenako ife tizisiya izo. Muchisankho cha purezidenti changothachi, pamene zinatsimikizika mwantheradi mu Chicago ndi malo osiyanasiyana, kuti makina amene iwo ali nawo ovotera kuti iwo anakonzedwa ndi gulu la chipani cha Democratic, kuti nthawi iliyonse imene iwe ukuvotera bambo Nixon, iwe ukuvotera bambo Kennedy nthawi yomweyo. Chotero inu munalibe mwayi, ndipo anatsimikizira izo. Ndipo inu munamva monita usiku inawo pamene iwo anayika kafukufuku kudutsa mdziko kuchokera ku Mississippi kumawa, Bambo Nixon anali atawina mavoti awa. Folo kwa wani. Munthu anga wine bwanji. Ngati izo akanakhala Bambo Kennedy, izo zikanakhala mwanjira yomweyo. Ine ndilibe chipani chilichonse. Chipani changa chili kumwamba, ndipo ine ndili nawo iwo pano usiku uno. Ife tikukhala malo a mwamba mwamba. Tikuyankhula za mfumu yathu. Koma inu mukuona, ine ndikuyesetsa kuti ndikuuzeni inu. Zinthu izi za pa dziko lapansi zikugwedezeka. Palibepo ayi. Simungaike chidaliro chilichonse mwa izo. Izo ndizo osatsimikizika. Ndipo chilichonse chimene chili chosatsimikizika, ine kuti bwino tikhale kutali ndi icho. Ine sindimakonda chinthu cholakwika chimenecho. Ine sindimakonda kusakanikizika ndi mbali yolakwika. Ine ndimakonda zabwinozo, kukhala kumbali yabwinoyo. Sopano, moyo wa makhomo wakhala wosatsimikizika. Inu mukudziwa, ine ndinaona kachidutswa tsiku lina mu imodzi ya nkhani kwina kwake kuti chiwerengero chakulekana kwa chikwati mu America ndi chokwera kuposa fuko lina lililonse mdziko. Ndipo ife tikuyenera kukhala fuko la chipembedzo. Inde, zikhoza kukhala zimenezo, chipembedzo chabwino, koma icho sinthu wolondola. Mukuona, chipembedzo ndi chophimba chabe. Ndizovuta kunena kuti timapanga chiyani mwa chophimbacho. Adam anayesera kupanga zina kuchokera mu masamba ankhuyu. Ndipo izo sizinagwire ntchito. Izo zinagwedezeka moyipa pamene iye ankayenera kubwera ndi kudzakumana ndi Mulungu. Chotero, chipembedzo sikimakumana ndi izo zonse. Koma inu mungakhoze kuganizira kuti chiwerengero chathu chachilekano ndichokwera kuposa mayiko ena onse. Chiwerengero chathu chachilekano. Ife timapeza zachiwerewere pakanema mzinyumba mwathu. Izo zinali zodabwitsa kudzazipeza kuti chiwerengero chachikulu pa kafukufuku wa fukoli ine ndikukhulupirira munali mu Ohio kumene kafukufuku anachitika wa Chikhristu. Ndipo izo zinali zoopsa gawo limene silimapita nkomwe ku charichi. Ndiyeno pafupifupi 80% ya iwo omwe amapita ku charichi samadziwa chifukwa chimene iwo amapitira. Iwo samadziwa chifukwa chimene iwo amapitira. Iwo amangopita ku charichi. Chifukwa chiyani inu mumapitako? Chabwino. Amayi ankatitengerako ife pamene ife tinali ana. Ndipo ife basi timangopitirira kumapita. Ndipo ndiyeno. Tsopano, peresenti ina ya iwo amanena kuti iwo amangopita basi. Oh, kuti akakumane ndi woyandikana nawo. Ndi kukayankhulana kwa nthawi. Mukuona? Bwanji, izo ndi zoopsa. Zosadabwitsa moyo wa pakhomo unapita. Mwaona? Moyo uliwonse wa pakhomo umene uli wosakhazikika. Mkazi aliyense amene adza kwatiwe mwamuna, ndipo iye sali wotsimikizika za mwamuna ameneyo, kuli bwino iye amusiye iye yekha. Ndipo mwamuna aliyense amene akukwatira mkazi, ndipo sali wotsimikiza. Inu kuli bwino mumusiye iye yekha. Inu kuli bwino mupemphere pa izo, mpaka Mulungu atakupatsani inu yankho. Ndiyeno, chimene Mulungu walumikiza pamodzi, munthu asachilekanitse. Koma ife poyamba, ife tikuyenera kupemphera pa izo. Inde, sopano, ife tikupeza kuti ife tayesetsa kulitembenuza dziko ndi mapologalamu a maphunziro. Ndipo ife ndithudi tasokoneza pochita izo mokwanira kwambiri. Inu simungakhoze kulitembenuzira dziko kwa Khristu kudzera maphunziro. Maphunziro amamukwakira iye kutali ndi Mulungu mochuluka kuposa iwo amamukwakira iye kwa Mulungu, chifukwa iye amayesera kuganiza kuti iye ndi wanzeru ndipo amadziwa mochuluka kumuposa wina wakenso. Monga pomwe maphunziro alili abwino, Khristu sanautume mpingo wake kuti ukaphunzitse dziko. Iye sanawaphunzitse iwo kuti azipanga maseminari. Iye sana wapu, oh, iwo ndi abwino. Iye sana wauze iwo kuti apite ndi kukamanga zipatala. Zonsezo nzabwino. Koma ntchito ya mpingo ndi kulalikira uthenga. Pitani inu mdziko lonse. Kalalikireni uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Mukuona? Koma chilichonse chotsutsana ndi zimenezo chimagwedezeka chifukwa icho sitili mu dongosolo la Mulungu. Moyo wa fuko ndi wosatsimikizika. Chabwino, dziko ndi losatsimikizika. ife tikungokhala pamalo amene dziko lonse likungokhala ndi kudzilambatitsa kwa manjenje zikuoneka chomwecho zonse zikugwedera fuko lililonse aliyense wina akuchita mantha ndi nzakeyo iwo akuyankhula za mtendere iwo anali nthawi ina iwo anati oh, pamene ife titamenye nkhondo yoyamba ya dziko lonse anyamata athu onse akuyenera apite kumeneko ndipo zimenezo zidzathetsa nkhondo bwanji iwo asanapeze nkomwe utsi wa zida za nkhondo wokupizidwa kuchokera mumpweya iwo anali atafika kale pa inayo kenako anadzakhala ndi League of Nations ndipo imeneyo inali yoti zichitawo polisi mdziko ndipo iyo inagwa tsopano iwo ali ndi UN ndipo ndito basi chinthu chomwecho izo zatha kugwa palibepo kalikonse kwa izo chilichonse chikugwedezeka moyo wa fuko moyo wa ndale makina ovotera oh my iwo ali basi chinthu chonsecho chikugwedezeka chilichonse tsopano ine ndikufuna kuti ndizitsitsire izo pansi moyandikira pang'ono kwathu mukuona moyo wa mpingo wagwedezeka ndipo ndiwosatsimikizika tsopano ndizo zimene Paulo amazikamba mukuona ndiko kumene iye amatanthauza ngati lipenga lipereka liwu losatsimikizika moyo wa mpingo wagwedezeka anthu sakudziwa nkomwe choti achite iwo akumapita kuyendayenda kuchoka ku mpingo kupita ku mpingo akuyesetsa kuti apeze umene uli ndi chinthu cholondola kuchoka kuchipilala kupita ku nsanamira yesetsa kuti apeze chimene chili cholondola kumene kuli chiphunzitso cholondola ndipo mmodzi abwera pamenepo ndipo iwo akhoza kuforokoza izo basi pafupifupi ndi fundo iliyonse yakachikhulupiriro kawo nkulondola ndiyeno chinthu choyamba inu mukudziwa iwo amakapeza chivundi chachikulu mmenemo mpaka kuti iwo amakayesera chali chichina kuti akaone chimene kachikhulupiriro kawo kali chiphunzitso oh zonse izi ife tikupeza kuti ife taziphwasula tokha potero ndi zinthu zimenezi mpaka tili ndi madongosolo 100 osiyanasiyana ampingo tsopano palibe chotsutsana ndi zimenezo ndizo basi kuti iwo akhoza kuchita zinthu zinazo ndiye zimene iwo amakhala akuzichita ndipo pakuyenera kukhala china chake chabwino chotuluka mmenemo china kwake koma inu mwaona inu simungayike chidaliro chanu ponena kuti ine ndi wamgwirizano wa mipingo ya Methodist ndipo ine ndili bwino chifukwa ine ndi wa izo ine ndi wamgwirizano wa Baptist ndipo ine ndili bwino iwe sungakhoze kuchita zimenezo iwe sungakhoze nkomwe kuchita zimenezo pamene iwe ukuti ndiwe wamgwirizano wa mipingo ya Pentecost iwe sungakhoze kuchita zimenezo inu simukuyenera kuti muzichita zimenezo chifukwa sindizo ayi ife tikupeza kuti pamene mgwirizano wathu woyamba wa Pentecost konsolo yayikulu inayikida mudongosolo izo sizinatenge nthawi yayitali kwambiri kufikira pamene iwo anadzayamba kuphwasuka kumeneko ndi kuphwasuka kuchokera kuno ndi nkhani ndi ziphunzitso ndipo tsopano kangoyang'anani pa izo kulikonse mukuona izo zikuonetsera kuti izo ndi zosatsimikizika iwo amene amangodalira mu mabungwe okha basi izo ndi zosatsimikizika tsopano inu mukhoza kunena kuti mbale Branham inu mukutitengera ife pa nthambi yayikulu kunja kuno inu mukujambula chithunzi choyipa chakuda ndipo ine ndimalinga zochita zimenezo ine ndimafuna kuchita zimenezo ine ndinachita izo ndi cholinga kuti ine ndikakhoze kunena izi kodi chilipo chilichonse chotsimikizika inde chilipo chinthu chimodzi chokha chimene chili chotsimikizika oh ndine wokondwa ndi zimenezo kuti chilipo chinthu chimodzi chimene inu mukhoza kuyikapo chidaliro chanu ndi kukhala wotsimikizika kuti icho ncholondola oh pamene china chilichonse chapita ichi chidzakhala chikwimabe ngati inu mungawerenge Mateyu oyera 24:35 iye anati kumwamba ndi dziko lapansi zidzachoka koma mawu anga sadzalephera mulungu ali ndi maziko ena ake mzanga wachikulire ananena nthawi ina wachikulire wakuda uko kumadzulo iye ankanyamula baibulo ndipo iye samatha kuwerenga ndipo iwo anati Nchifukwa chiyani inu, mumali nyamula hilo Sam, iya anati, hilo ndi Bible loyera, anati, zinale mbeda pa hilo, ndipa anati, ine, ndima likubirira hilo, kuchakira kuchikuti hilo, mpaka kuchikuti hilo, ndipa ndima kubirira nso, chikuti locho, iya anati, chifukwa panale mbeda, Bible loyera pa hilo, ndipa muntu amene amayankhula ndiye, anati, inu simu kubirira zonse zimene ziri mwa hilo, anati, inde kwana, ine ndi tudi ndi matero. Iye anati, tsopano chabwino, inu mukutanthauza kuti mungachita chilichonse Bible limenelo linganene kuti muchite. Iye anati, inde bwana. Anati, bwanji ngati Bible limenelo litanena kuti Samu alumphe kudutsa khoma la mwala ilo apo inu mungachita chiyani? Iye anati, ine ndingalumphe. Iye anati, chabwino tsopano, inu mungadutse bwanji pa khoma la mwalalo popanda kukhala bowo pamenepo? Iye anati, ngati Baibulo linanena kuti Samu alumphe pakuyenera kukhala bowo pamenepo, pamene Samu azikafika pamenepo. Chotero, izo ndizo zolondola basi. Pamenepo pakanadzakhala bowo pamenepo. Chinthu chokhacho chimene inu mukuyenera kuchita ndi kutenga mayimidwe anu pa mawu a Mulungu. Ndipo Mulungu adzapanga njira kwa zina zonse za izo. Oh, maziko akulu amenewo. Ine ndikukhulupirira, iye ananena, muruka, ine ndikukhulupirira ndi choncho. Kumene akubera akutsika phiri, iye ananena kwa ophunzira, kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine ndani? Ndipo mmodzi anati, Yeremiya ndipo aneneli ndiye na otero. Ndipo iye anati, koma kodi inu mumati ine ndi ndani? Ndipo amene Petro ananena neno lodziwika lija, inu ndi Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Iye anati, odala ndi iwe Simoni mwana wa Yonasi. Pakuti thupi ndi mwazi sizinaulule izi kwa iwe, koma Atate anga amene ali kumwamba aululira izi kwa iwe. Ndipo pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzawulaka iwo. Ndi chiyani ndiye chimenecho? Pachoonadi choululidwa cha mbawu a Mulungu. Pakuti pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati, ndipo izo zinawululidwa kwa Petro kuti amenewo anali mawu a Mulungu otsimikiziridwa. Ameni. Ndi chifukwa chake iye amakhoza kunena kuti, ndani yemwe angandidzutse ine za tchimo? Ndi ndani angandidzutse ine? Chilichonse chimene mawu analemba zokhudza ine, ine ndachita izo. Mulungu anali atatsimikizira izo kuti iye anali mawu. Oh, izimenezo tu Mulungu waonetsera. Mawu akunena chomwecho, ndiyeno Mulungu amazipanga izo kukhala zenizeni, kuzifikitsa izo podzachitika. Kuzionetsera izo zaka zapitazo, pamene iwo ananena kwa mpingo kulibeko chinthu choterocho monga ubatizo wa Mzimu Woyera. Uko ndikutengeka chabe kumene anthu angodzipangitsa okha, koma iwo amene analandira iwo anadziwa kuti izo zinali choonadi. Iwo anadziwa Mulungu anali weniweni, ndipo izo zatsimikiziridwa mpaka lero. Yenda kwa Pentekoste kwa Mulungu kudutsa mafuko, wabweretsa ochuluka mwa Khristu kuposa mamwe ena onsewo achitira. Our Sunday visitor, osati kale kwambiri, pepala la Katolika, linati, ine ndikukhulupirira chinali chaka cha dzana, kapena chaka chatha, chimodzi, kuti mpingo wa Katolika unangolembetsa otembenuka theka la miliyoni. Pamene a Pentecoste analembetsa miliyoni imodzi 500,000. Amen.
What is it?
Ndi chiyani chimenecho? Ndi chinthu choti chikukula. Mawu a Mulungu akufalikira kunja, mmene ife tikuyenera kukhalira wothokoza. Izo ndizochuluka kwambiri mpaka ngakhale pano a episkopi, a presbyteria, a chilutera ndi onse akubwera kudzatenga ena a iwo. Inu mumazindikira munsonkhano wa amuna amalonda, inu mumawamva iwo akukamba za osiyana-siyana a episkopi, a chilutera, a presbyteria. Bwanji inu kawiri-kawiri simumamva konse a Pentecoste akuchita kali konse panonso? Uko nkulondola ndiyena onsewo. Chifukwa chiyani? Iwo aona kufoka kwawo kwati zikhulupiriro tawo, ndipo iwo abwelelanso kumawu. Pamenepo inu mumapeza maziko china chake chimene sichingathe kusunthidwa. Mukapeza mmenemo mzimu oyera ukukhala moyo wake mwa anthu, ukudzionetsera iwo wokha kwa dziko. Ndipo izo zimawapangitsa amuna kumuchitira iye ludzu osagwedezeka, osatsutsika. Mau a Mulungu awonetseredwa ndi kudzionetsera iwo wokha. Mau iwo eni kukhalidwa moyo kudzera moyo wa munthu. Ndi chinthu chodabwitsa bwanji. Palibe pokali konse kosatsimikizika kokhudza zimenezo. Inu mukoza kuona pamene Mulungu anapanga lonjezo. Ndipo apa ilo likuonetseredwa. Zaka mazana zapitazo anenere anayankhula za izo. Ndipo apa ife tikuziona izo zikukwaniritsidwa. Monse kudutsa mukutsutsa, monse kudutsa muzosiyana-siyana, monse kudutsa mtizikhulupiriro momwe iwo ayeserera kuti awapondereze mawu amenewo a Mulungu, momwe iwo ayeserera kulowetsa malo mwake maphunziro, iwo ayesera kulowetsa malo mwake kupanga chipembedzo. Iwa zisokoneza okha. Ndipo kunja kwa izo zonse mawu a Mulungu akuima bepo wala basi ndimo nyezimira monga iwa akhala akuchitira. Ndi chiyani chimenecho? Ndi chinthu chimenecho chimene chili chotsimikizika. Mulungu anati zonse miyamba ndi dziko la pansi zidzachoka koma mawu anga sadzalephera. Ndiye chimenecho ndi china chake chimene chili chotsimikizika. Ngati inu mukufuna kudzimangirirako nokha, amangirireni mawu amenewo mu mtima mwanu. Davide anati iye anawabisa iwo mu mtima wake kuti iye asachimwe. Iye anawalemba malamulo ake pa mwendo wa kama, ndipo anawamangirira iwo kumanja ake ndi paliponse. Amawayika mawu ake nthawi zonse pamaso pake, ndiko kachitidwe kake kuwayika malingaliro anu mosasunthika. Mulungu anamuwuza Yoswa, usatembenukire kumanja kapena kumanzere kuchoka kwa iwo. Ukatero ya udzapanga njira zako kukhala zopambana, ndiye iwe udzakhala ndi kupambana kwabwino. Ndipo pamene mpingo udzimangiriza wonse pamodzi kutali ndi zikhulupiriro take, ndipo kukhala pa mawu a Mulungu, ndiye mpingo udzakhala ndi kupambana kwabwino. Chimenecho chidzakhala chinthu chimene chidzapondereze chikominisi. Chiyani chinapanga chikominisi? Chinthu chomwecho ili mukuganiza chikominisi pamene iye akufalitsa mabodza awo ndi kumakula ndi kudumpha mamamiliyoni ndi anthu kumachita mantha ndi izo. Chikominisi chimenecho chitha ndi kufa. Icho chiyenera kutero. Chikominisi wakhoza kuchita izi, wakhoza kuchita izo. Ine ndikukhulupirira Mulungu adzazigwiritsa ntchito izo, koma uko nkulondola chimodzimodzi monga iye anachitira ndi Nebukadinezara. Iye adzatuluka mwa ukali na nsongolerense panja ndi chikominisi. Koma izo ayi zochuluka kwa izo. Koma taonani, koma chinthucho chikominisi chidzakhala ndi mathero. Chikominisi chidzafika ku mathero ake. Koma mawu a Mulungu alibe mathero chifukwa iwo analibe chiyambi. Amen. Iwo ndi amuyaya ndi Mulungu. Ndipo ngati inu mwamangirizika, ndipo mawu kumangirizika mwa inu, inu mukhala wamuyaya ndi mawu. Amen. Izo zikuyenera kufika ku mathero ake. Zinthu zonsezo zikugwedezeka, zilibe kanthu kuti nsanamirazo akumanga zazikulu banji. Izo zidzayenera kuti zidzagwere pansi. Zinthu zonse zimene sizili za izo zotsutsana ndi mawu amenewo kapena zosiyana ndi izo zikuyenera kudzasuntha. Izo zikuyenera zidzapereke malo chifukwa mawu akubwera mopambana. Palibe kalikonse kamene kangawaletse iwo. Mulungu ananena chomwecho pamene iye awayankhula iwo, miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka koma iwo sadzalephera konse. Abiseni mawu amenewo mu mtima mwanu, momwe mungawatengere mawu amenewo ndi kuwalola iwo kuti azikula. Asungeni iwo mmalingaliro anu nthawi zonse chifukwa iwo sadzalephera konse. Mawu a Mulungu sadzalephera konse chifukwa iye anati iwo sangatero. Chotero ife tikufuna kusunga izo pa zimenezo. Sobano Paulo ananena mu malemba monga kumuphunzitsa msilikali, msilikali kuti aziomba. Tsopano msilikali amayenera kuphunzira maliwu a iye achitoliro kapena lipenga. Iye sadziwa ngati lipenga likupita likuomba kaya kuti aluse kapena abwerere mbuyo. Ngati iye sadziwa kusiyanitsa kwake, inu mungakhale ndi mtundu wanji wa nkhondo osakanikirana. Mdani ndithudi angakhoze kupambana pagulu la asilikali amene sanaphunzitsidwe bwino kuposera pamenepo. Ameni. Gulo limene lili vuto ndi matchalichi athu lero. Ife tawaphunzitsira iwo patizikhulupiriro kumasiyana china ndi chinzake. Ife tikuyenera kukhala ogwirizana. Ife tikuyenera kumalidziwa lipenga. Ndiye lipenga ndi liti. Iwo amati lipenga la uthenga ndi limenero. Mawu a Mulungu wamoyo ndi lipenga. Musasakanize kalikonse ndi iwo. Musakhale ndi wina akusevera zeze wa Chifrench ndipo wina azomba chitoliro. Palibe wodziwa choti achite. Izo zimabweretsa chisokonezo. Ndipo Paulo amayankhula zokhudza kumuphunzitsa munthu kuliwu. Ndipo basi momwe liwuli menelo lilili. Iye amadziwa ndendende choti achite. Chifukwa woyimba chitoliroyo amakhala kuti akulamulidwa ndipo kuchokera kwa kapitawo. Ndipo pamene iye awomba lipenga ili wankhondo amadziwa ndendende basi malo woti woti apite patsogolo ndi kumene angabwerere mbuyo. Ndipo kaya kuti atembenukire kumanja kapena kumanzere kapena choti achite pakuombedwa kwa lipenga. Tsopano asilikali nkhondo nthawi zonse yakhala ili nkhondo. Ife silinajawire konse mpingo kapena kubwera mu mpingo kubwera ku masanje. Ife tikuyenera kuzindikira ife tikubwera ku bwalo la nkhondo. Ine silinabwere konse kuti anthu azidzandisisita ine pa msana ndikumati bale Branham ndinu munthu wodabwitsa. Ayi bwana, ine ndinabwera kumeneko ndinavala chishango. Ine sitikusokera chishango cha zimenezo. Ine ndabwera ndi chipewa ndi chida. Ine ndabwera kuti ndidzamenye kudzamenya injiri yonse pamene ndaponda. Mulungu anamuza Yoshua malo aliwonse amene zidendene za mapazi ako zidzapondepo amenewo ine ndakupatsa iwe. Chotero mphondero zimatanthauza umwini. Ndipo pamene mpingo udzafika pamalo iwo ngamadzanyengerere nditi zikhulupiriro ndi kunyengerera ndi mawu ndi kumanyengerera ndi dziko. Ine ndikutanthauza ndiye iwo ukutaya pamene waponda. Iwo ukubwerera mbuyo. Chimene ife tikusowekera usiku uno ndi asilikali kudatenga lonjezo la uzimu lililonse la Baibulo ili limene Mulungu analilonjeza kwa mpingo. Chida chonse cha Mulungu ndi kuyimapo. Ndi chimene ife tikusowa asilikali osati kungotenga yunifomu kukavalira perete. Izo nthawi zonse zimakhala zosiyana. Pamene munthu fuko lililonse ife tili ndi azondi kudutsa fuko lililonse. Ife tili ndi azondi achi German kuno. Ife tili ndi azondi achi Ngerezi kuno. Ife tili nawo. Ife tili nawo azondi uko mu England. Kodi iwo akuyesera kuti azichita chiyani? Iwo akuyesera kumafufuza kuti ndi mtundu wanji wachida. Ndi mtundu wanji wabomba limene mmodzi winayo ali nalo FBI ali pafupifupi kufuko lililonse. Iwo akupenyerera kuti aone umo ndi mmene iwo amapulumukira. Iwo amapenyerera ndi kumaona ndi mtundu wanji wabomba limene winayo akutenga. Akatero iwo amabwera ndi kudzalipanga ilo kukhala labwinoko kapena kudzapanga china chake kuposa limenero. Iwo samadalirana wina ndi nzake mumafuko. Chifukwa zimenezo zimaonetsera kuti mafuko akugwedezeka. Bwanji, England akhoza kutombera ife. Muola ngati ife tingawapute. Kapena ife tikhoza kuwaombera iwo. Basi zikungotengera wina wake amene ali pamwamba pa zinthuzo uko kuti amwe chakumwa pang'ono kapena awiri. Ochuluka kwambiri kapena kugwa ndi china chake. Ndipo icho nkuphulika kuno osati kale kwambiri. Iwo amakhoza kunena kuti kachidutswa kakang'ono ka nsalu yopangidwa ku Japan nthawi ya nkhondo. Iwo amatha kuimenyetsa iyo pansi ndi kuyenda moyira mbalala wokonda dziko lake. Ndipo tsopano iwe umalipira mtengo waukulu kwa iyo kuposa chilichonse chimene iwe ungagule mufuko. Chinachitika ndi chani? Zimenezo zimalipira miyoyo ya nyamatawa amene anakafera kumeneko. Ndithudi ayi. Ndi chiyani chimenecho? Ine silikusamala ndi mochuluka bwanji. Inu mumamenyanirana ndi zinthu inu mukupita. Izo sizitanthauza chinthu chimodzi. Izo zidzagwedezeka. Koma pali kumenya kumodzi kumene inu mungalowemo ndi kupeza phindu la malo amene sangakhoze kuchotsedwa kwa inu. Ndiko kuwomba kwa uthenga wa lipenga la mawu a Mulungu. Ndipo watenga mphatso ndi malonjezo amene iye anawapereka kwa mpingo. Ndithudi zili. Tsopano, ife likupeza kubereka liwu lalipenga ili. Tsopano, fuko lililonse limayesetsa kubereka zida kwa nyamata ake ndi chitetezero chabwino chimene iwo angakhale nacho. Tsopano, ine ndikudziwa nthawi zina zida zimenezi sizimakhala zopweka kuzinyamula. Ine ndinali ndi mbale, Ruki. Iwo amamutchula iye. Amapita kunja kuno ndipo ankhondo anamupatsa iye phukusi la mapaundi 90 kunsana kwake. Ndipo ndidzapafupifupi momwe iye amalemerera. Iwo anamupatsa iye fosholo kuti akakumbire nalo dzenje futi ndi mulu wonse wa mabomba amanja. Ndipo ine sindinaonepo phukusi loterolo. Munthu wang'ono wosaukayo amalephera ngakhale kuti asunthe. Ndipo iwo anamutengera iye uko munsewu kukakwera chitunda kwa 5 miles. Izo zinali ngati zimuphe iye. Iye anati, zankhutu izi ndi zachiyani? Kodi ine ndikuchisowerandi chipewa chachikulu chakale ichi? Tsopano taonani, ankhondo amadziwa kuti iye akachisowa icho nthawi ina. Kodi ine ndifunirandi fosholo kunja kuno munsewu ndikamayenda? Kuli bwino uzolowere kuigwiritsa ntchito iyo. Ukhoza kudzayifuna iyo. Boma silingapereke kalikonse pokhapokha ngati iwe ukudziwa. Iwe amadziwa kuti iwe ukasowa kuti ukazigwiritse ntchito zimenezo. Iwe ukuyenera kuziphunzira izo. Iwe amapeza zinthu zabwino zimene iwo angathe kuzipeza kuti zizikutetezerani inu. Chifukwa iwo amakhala ndi chidwi ndi fuko. Iwo amakhala ndi chidwi kuti inu muzikhala olimbitsidwa mopambana momwe inu mungatere kutali ndi zipolopolo. Izo nthawi zonse zakhala zili choncho. Izo zinayambira munda wa Edeni ndipo Mulungu amaophunzitsa mpingo wake. Ndi mukudziwa ife nthawi zonse timayenera tizisintha. Tsopano ndege zakale zimene ife tinkazigwiritsa ntchito kumbuyo mu nkhondo yoyamba ya dziko lonse, nkhondo yachiwiri ya dziko lonse, bwanji ogogoda ang'ono amenewo mu mlengalenga onsewo anali kunja pamene iwo anazitumiza ndege zabwino zazikulu zapamwamba izi zimene iwo anali nazo. Bwanji izo sizinali kanthu. Ndipo tsopano zimene iwo angozigwiritsa ntchito kumene mu nkhondo yotsiriza iyi, tsopano izo zatha ntchito. Iwo sakuzisowa izo kenanso. Iwo ali ndi majeti. Ndipo mwaona inu nthawi zonse mukuyesetsa kuti musunthe chitsogolo, kusintha chinthu chotitetezera nacho. Koma inu mukudziwa chiyani? Mulungu samasowa kuti asunthire chitsogolo. Mulungu anawapatsa anake, asilikali ake, chinthu chopambana kumene chimene chikanakhoza kuperekedwa kwa iwo. Pamene iye anawapatsa iwo, kodi iye anawapatsa iwo chiyani? Iye anawapatsa iwo mawu ake munda mwa Edeni. Ndipo munthu anali woti akadzitchingire yekha kuseri kwa mawu a Mulungu. Ndipo palibe njerekezo angamupeze iye kukhala mu mawu. Tsopano mzondi wa ndani, Satana, anayesetsa kuti apeze chimene iye akanachita kuti alowe mmenemo. Chotero iye ankadziwa kuti iye sakanangotulukira ndi kudzamupusitsa iye. Chotero chinthu chokhacho chimene iye akanachita chinali kumutengera iye pakulingalira. Ndipo ndicho chimene Mulungu amagwiritsa ntchito lero kuti alimbitse mpingo wake ndi mawu ake. Ndipo Satana amabwera ndi mphamvu ya kulingalira. Satana anadziwa kuti pamenepo pamene panalipo tseguka, amenewo ndi malo amene anthu adzaswepo mophweka ndi pakulingalira. Inu mati, tsopano ndiloleni ine ndingolingalira ndi inu. Tsopano kodi izo ndizofunikira? Ngati Mulungu anati izo zinali zofunikira, izo ndizofunikira. Kaya ife tikuyenera kulira ndi kukuwa ndi kuchita zonse izi ngati Mulungu ananena kuti ubatizo wa Mzimu Woyera ndi wofunikira? Ine sindikusamala momwe izo zili zolemera ndi kuchuluka kwa dziko limene inu mukuyenera kulisiya. Inu mukuyenera kuwagwiritsa ntchito iwo limodzi la masiku amenewa kuti mukhale amoyo njira yokhayo yopulumukirapo. Tsopano kodi ife tizichita machiritso a uzimu pamene ife tili ndi madokotala abwino mdziko? Mulungu anakupatsani inu machiritso a uzimu chifukwa iye amadziwa kuti inu mukuyenera kuwagwiritsa iwo ntchito. Iye anakupatsani inu mphatso za mzimu. Ndipo mwamsanga pamene Satana anangofika kwa Eva, iye anayamba kulingalira ndi iye. Tsopano ndithudi Mulungu sangachite zimenezo. Anthu amanena lero kulibeko chinthu chonga ngati gehena. Ambiri a iwo amakuwuzani inu zimenezo. Mukuona? Ndithudi Mulungu sangakhoze kuwawotcha anake. Ndithudi iye samawotcha anake koma ngerekeza ngatero ake. Kodi iwe ndi mwana wa ndani? Ndicho chinthu chotsatira. Gehena analengedwera ngerekezi ndi anake osati ana a Mulungu. Palibe mmodzi wa iwo adzapite kumeneko. Uko nkulondola. izo zimatengera kuti ndinu mwana wa ndani. Sopano Mulungu anamupatsa Eva ndi Adamu mawu ake, ndipo iye sanayambe wawasinthapo iwo onse. Iye nthawi zonse wakhala Mkhristu kapena wokhulupirira, chitetezero chake ndi mawu. Yamba ti dziko lapansi zidzachoka, kachikhulupiriro kalikonse kadzachoka, chipembedzo chilichonse chidzalephera, fuko lililonse lidzamira, koma mawu a Mulungu adzayima mwamuyaya. Idzakhalapo nthawi imene nyenyezi ya mmawa sidzawalanso motalika. Idzakhalapo nthawi imene dzuwa silidzawalanso, ndipo mwezi sudzawalanso, ndipo dziko silidzazunguliranso munjira yake. Koma mawu a Mulungu nthawi zonse adzakhala chimodzimodzi. Inde ndicho china chake chimene sitingakhoze kusunthidwa, china chake chimene iwe ukhoza kudalirapo. Icho ndichotsimikizika. Mulungu ananena chilichonse, icho ndichotsimikizika kuti chichitika. Ngati iye ananena munda wa Edeni kwa muombori, iye akanadzatumiza Mesiya, izo zinali zotsimikizika kuti zidzabwera. Ngakhale zaka 4,000 iwo adadikirira, koma iye anafika kumeneko. Iye ankayenera kuti abwere chifukwa iwo anali mawu olonjezedwa a Mulungu. Mulungu analonjeza kuti adzamutumizanso iye kachiwiri. Iye adzakhala ali pano. Ine sindikusamala ndi wosakhulupirira ngati ndi wokayikira angaukepo. Chilichonse chimene iwo angachite ndi chikomini sichochuluka bwanji chitafalikire, Yesu Khristu adzabwera ndipo adzautenga mpingo umene watsukira ndi magazi, ndipo adzautengera iwo kukayenda mu mlengalenga kumapita kumwamba. Chifukwa chiyani? Izo ndizotsimikizika kuti zidzachitika. Mawu a Mulungu ananena chomwecho. Ngati inu mungakhoze kukhulupirira, zinthu zonse ndizotheka. Ndizo zotsimikizika. Mulungu ananena chomwecho, ndipo izo sizingakhoze kusuntha, sizingakhoze kugwedezeka. Mulungu ananena chomwecho, ngati inu mudangokhala ndi izo tsopano, ndipo mukhale ndi chikhulupiriro mwa izo. Mukhulupirire izo. Ilo sili losatsimikizika. Mulungu sangapereka liwu losatsimikizika. Tizikhulupiriro tikhoza kupereka liwu losatsimikizika. Zipembedzo zikhoza kulalikira liwu losatsimikizika. Koma Mulungu sangakhoze kuyankhula liwu losatsimikizika. Ndipo mawu awa ndi Mulungu. Ndipo palibe kusatsimikizika kokhudza iwo. Iwo kachidutswa kalikonse ndikotsimikizika. Sopano mpingo waukulu uli ndi chida cha mawu. Sopano pamene Yesu anabwera, kodi anagwiritsa ntchito chida chomwecho? Iye ndithudi anatero. Pamene Satana anabwera kwa iye mu mphamvu zake zonse, ndipo iye anati, ngati iwe uli mwana wa Mulungu chita zinthu zakuti zakuti. Iye anati walembedwa. Kubwerera ku mawu, Satana anamuyesa iye pamwamba pang'ono. Koma Yesu anabwerera pomwepo ndi mawu, walembedwa. Pamenepo iye anakhalabe pa mawu amenewo, kuonetsera kwa ife ngati chitsanzo, monga iye ananenera mu Akorinto oyamba Yohane oyera 14:13, ine ndakupatsani inu chitsanzo. Ndipo chimenecho ndi chitsanzo chimene ife tikuyenera motsimikizika, ife tikuyenera mwangwiro kuyika chidaliro chathu mu mawu a Mulungu. Sia chilichonse chikhale bodza. Ndicho chinthu chimodzi chimene chili chotsimikizika. Mulungu anapanga lonjezo. Mulungu adzasunga lonjezolo. Iwo amati, kodi chinthu ichi chingatheke bwanji? Kodi angakhoze bwanji kutenga gulu la anthu pamodzi ndi chisomo chokwatulitsa kumapita mwamba? Ine sindikudziwa kuti ndi motani iye ati adzachite izo. Iyo si ntchito yanga kufunsa momwe iye adzachitire izo. Iyo ndi ntchito yanga basi kukonzekera izo. Iye analonjeza izo zidzachitika. Anaulimbikitsa mpingo wake ndi mawu. Ndipo chinthu choyamba chinali kulingalira. Tsopano iwo amati, kodi izo sizomvetsetseka tsopano? Ngati ine ndili wa mpingo uwu, kodi izo sizabwino basi monga momwe zilili zabwino ngati mpingo uwo? Ulipo mpingo umodzi wokha umene inu mungakhalemo. Inu simudzajoina konse iwo. Inu mukhoza kujoina lodge. Lodge ya Methodist, ndi lodge ya Presbyteria, ndi lodge ya Baptist, ndi lodge ya Pentecost. Koma inu mumabadwira mu mpingo wa Yesu Khristu. Chotero ndi umenewo mpingo. Amenewo ndi maloji kumene anthu amabwera pamodzi monga akhwangwala kukhala pa nthambi iyi ndi kukhala pa nthambi iyi ndi zina zotero. Chimenecho ndi chanjano chanu chimene inu mumakhala nacho pamodzi. pamene inu mukugawana pa chakudya chofanana koma pamene izo zibwera ku mpingo wa Yesu Khristu ulipo mpika umodzi okha ndiwo kubadwa kubadwa izo zili ngati munthu monga ine ndimanena nthawi zambiri monga mbalame yakuda itakhala pa nthambi Yesu era kusomeka nthenga za nkhanga mapiko ake ndikumati inu maona ndine nkhanga yoyenda mofutikira mukuona iyo yasomeka nthenga zimenezo menemo yokha ngati iyo ikanakhala nkhanga yeniyeni chikhalidwe chake chikanatulutsa mtundu umenewo wa nthenga ngati mpingo wa mulungu wamoyo ndi mpingo wa mulungu wamoyo iwo udzatulutsa mawu a mulungu wamoyo inu simukusowa kuchita kuwonjezera nthenga za nkhanga paliponse ndipo nthenga iliyonse menemo idzalumikizidwa ku nkhangayo inu mukhoza kukhulupirira zimenezo ndipo nthenga iliyonse imene yalumikizitsidwa mu mpingo wa mulungu idzakhala mawu a mulungu iye sadzabweramo kena kalikonse koma mawu amen chifukwa chikhalidwe cha mzimu chimavala mawu okha amen ine ndikuyamba kumverera mwachipembedzo kulondola osati kalikonse kamene inu mumayesera kuchita osati zimene mumapukusa inu simungakhoze kupukusa chipe inu simungakhoze kupukusa chipulumutso inu simungakhoze kupukusa mphatso inu mumayenera kumabala mphatso ndithudi mukuona ngosa simatero iyo simapukusa ubweya iyo imakhala ndi ubweya chifukwa iyo ndi ngosa iyo imangobala ubweya mtengo wa nthudza sumapukusa nthudza iwo umangobereka nthudza chifukwa moyo wake uli mwanjira imeneyo ndipo mpingo wa mulungu wamoyo sumabayiramo ichi kuti aziyesera kudzipanga iwo eni kuoneka ngati china chake iwo ali kale chimene iwo ali mwachisomo cha mulungu ndipo mawu a mulungu ndi olumikizana ndi iwo ndipo iwo ndi olumikizidwa ndi mawu ndipo ntchito zimene zinabweretsedwa mwamodzi wa mgwiro ameneyo Yesu Khristu mulungu kuonetseredwa mthupi zidzazionetsera zokha kupyolera mwa wokhulupirira aliyense wobadwa mwatsopano iye ananena chomwecho amen osati kalikonseko tsopano ndicho china chake chotsimikizika tsopano izo zikhoza kukhala pang'ono zosokaneza pang'ono kwa munthu ngati iye samadziwa liulenileni la lipenga tsopano munthu amene sanaphunzitsidwepo lipenga ndipo sanayambe walimvapo ilo chabwino iye akhoza kukhala wosokanezaka pang'ono pamene iye amva china chake chikulira mosiyana ndi chimene iye anachimvapo iye nthawi zonse wakhala akumva joinani tchalitchi tengerani kalata yanu kuno ndi chakuno izo zikhoza kukhala zabwino ndizo zonse zimene iye amazidziwa komano pamene inu mukuyenera kubwerera zokhudza ubatizo wa mzimu woyera kuyankhula zokhudza mphamvu ya mulungu ndi zinthu zimene iye amachita ndi pomwe izo zimawapangitsa akazi ndi amuna onsewo kudziyeretsa iwo yeni kuchoka kumoyo wa tchimo momwe izo zimawapangitsira iwo kuyenda mwawu mulungu moona mtima ndi zinthu zimene iwo umachita ndi kubweretsapo ubatizo kuyankhula ndi malilime kuchiritsa wodwala kutulutsa ziwanda kulosera mphatso masomphenya chilichonse mu mpingo haleluya uko nkulondola pamene izo zipita ndiye izo zimakhala zosokaneza pang'ono kwa iwo amene sanamvepo lipenga la mtundu umenewo chabwino inu mukuti mpingo wanga sumaphunzitsa zimenezo ndiye kumeneko sikuomba lipenga la uthenga ulemelero kulondola koma kwa iwo asilikali ophunzitsidwawo haleluya pamene iwo amva lipenga limenelo likuomba iwo amadziwa momwe angayimire mwadongosolo patsogolo silikali wachikhristu ulemelero ndizo zotsimikizika inu mukudziwa bwanji kuti izo ndizotsimikizika izo zili pa mawu chabwino inu mukuti mpingo wathu sumaphunzitsa zimenezo koma lipenga likuomba izo ine silikufuna kuphunzitsidwa kukachikhulupiriro ka mpingo chifukwa izo zidzagwedeza ndi kugwa koma ngati inu maphunzitsidwira ku mawu miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka ndipo mawu awa sadzachoka konse kachikhulupiriro kalikonse kadzagwa china chilichonse chidzagwa koma mawu awa sadzalephera konse amen limenelo ndi liwulo limenelo ndi liwu limene ine ndikufuna kulimva inde bwana inu mukuti ine ndingadziwe bwanji yesu anati nkhosa zanga zimamva liwu langa izo zimalidziwa lipenga langa iye anati mu yohane oyera mutu wa 14 ndi ndime ya 12 iye amene akhulupirira pa ine ntchito zimene ine ndichita iye adzazichitanso tsopano iye ananena zimenezo ngati munthu anena chabwino ahebri 13:8 anati yesu khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse Oh, you are Marty. Mwanjira ina yake. Sobano, konsa eni eni idzati. Oh, china jage china lida menemo. Chimene cho sikina mvege molondola. Iyo ingenera kukhala hutala ya chifrenchi limenelo sinali lipenga chifukwa baibulo silipereka liwu losatsimikizika ilo limati inu mudzalandira mzimu woyera osati inu mwina mwake inu mudzatero mudzaliyense modalika banji kwa ana anu ndi kwa ana ana anu ndi kwa iwo ali kutali ngakhale onse amene ambuye mulungu wathu adzawayitana iye akudzawamba lipenga munthu uliwonse ndi kambadwe kaliponse ndipo iwo adzamva liwu lake iwo adzakhulupirira ilo iwo amene anadziwidira athu kumoyo amen iwo adzakhulupirira ilo chifukwa iwo akudziwa kuti ilo ndi lipenga la uthenga likuwomba ilo silosatsimikizika msilikali aliyense amadziwa momwe angayimire tsopano inu munamuona Petro ndi Yohane Yakobo ndi mpingo woyambirira ukuguba chitsogolo mbaliyi chifukwa lipenga Yesu anati pitani inu mdziko lonse kalalikireni uthenga Mariko 16 mwaona zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira ife tikumuona Petro Yakobo Yohane ena onsewo akukhala pa mzere akuguba wakulimenero ndipo ife tikutembenukira mbali ina kutali ndilo modza kupita chitsogolo wina kupita mbuyo modza kuti chabwino limenero linalira winayo kuti ilo liwu limenero linalira wina oh ayi izo sizingakhale zimenezo ankhondo onse achikhristu amamva lipenga mulungu anati ilo linali lipenga iye sangakhoze kulisintha ilo limenelo ndi liwu limene iye anati adzawomba nalo ndi ichi anthu onse adzadziwa ndipo pamenepo pakupita mpingo ena iwo samakhulupirira mukubwera kwake kwenikweni baibulo linanena kuti iye adzabwera chotero ife tikuyembekezera kubwera kwake ngati iye sakhala pano sikuno ife tidzakhala tikumuyembekezera mmawa ngati iye sakhala pano mawa ife tidzakhala tikumuyembekezera iye mawa usiku ndipo ife tidzakhala tikuyang'anirabe ngati ife tidzagona wathu ife sitinakomoke pachabe pakuti lipenga la mulungu lidzawomba lipenga lotsiriza limenero ndipo akufa mwa khristu adzauka ndipo ife amene tili ndi moyo ndipo tatsalira tidzatengedwera mmwamba limodzi ndi iwo kukakumana ndi ambuye mumlengalenga ndikukakhala kumeneko nthawi zonse limenero ndilo liwu la lipenga kaya ine ndikhala moyo kapena kaya ine ndipita sitidzapanga kusiyana kulikonse ine ndidzalimva liwu ine ndidzauka ulemerero kwa mulungu uka oh inde yesu ananena kuti nkhosa zanga zimamva mawu anga iye anali mawu oonetseredwa pamene umo ndi mmene nkhosa zake zimamudziwira iye tsopano tiyang'anani pa afarisi ndi iwo mu tsiku limenelo oh iwo anati munthu uyu ndi belezebule pamene iye anamuwuza mzimayi wapachitsime kumene zokhudza machimo ake amuna ake amene iye anali nawo pamene iye anamuwuza natanieli kumene iye anali pansi pa mtengo pamene filipo anamuyitana iye uko pansi pa mtengo wamkuyu akupemphera bwanji aphunzitsa amenewo atsiku limenero anati munthu uyu ndi belezebule iye ndi mdyerekezi iye ndi wambwebwe koma zimenezo sizinali chomwecho ndi Petro Yakobo ndi Yohane ena onse aiwo iwo ankadziwa izo bwanji iwo ankadziwa kuti mulungu anena kuti pamene mesiya adzabwera pansi pakudzoza kwa liwu la Mose iye adzakhala mneneri ndipo pamene iwo anaona zinthu zimenezo zimene iye ananena zikuonetseredwa ndi kupangidwa kukhala zangwiro iwo anadziwa kuti chimenecho chinali chakudya cha nkhosa iwo anadziwa kuti limenelo linali lipenga ndipo iwo anayamba kulitsatira ilo nkhosa zanga zimadziwa izo chifukwa iwo anawaona mawu a mulungu akuonetseredwa tsopano anthu lero iwo samakhulupirira pali chinthu chimenecho ngati ubatizo wa mzimu woyera kubwera muno kapena kwina kwake kumene iwo ali ndi mzimu woyera ndipo iwo nkuona lonjezo la mulungu likukwaniritsidwa chimodzimodzi basi bwanji nkhosa zanga zimamva liwu langa izo zimadziwa liwu la lipenga limenelo chifukwa ilo ndi baibulo yesu khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse iye akadalibe a Hebrew 13:8 ndende ine sitikusamala tsopano izo sizimapanga kusiyana kulikonse ndi mahutala angati ampingo akuwomba ife tili ndi mahutala ambiri akuwombedwa ampingo inu mukudziwa akuwomba kozungulira kulikonse kumati oh masiku azozizwitsa anapita kulibeko chinthu chotero chonga timachiritso auzimu. Nkhosa yeniyeni simamvetsera kwa zimenezo, koma izo zimamvetsera kulipenga limenero lamveka bwinolo. Mutala ya mpingo imeneyo ikhoza kuyimba chilichonse ini mwina. Taonani zimene izo zili nazo lero, mahutala a mpingo, imodzi kuthamangira mbali iyi ndipo imodzi kuthamangira mbali iyo ndipo ilekezwa kukhala kumbuyo akuti nyamata iwo basi akungomenyana wina ndi nzake. Ndizo zonse ine sitikusowa nkomwe kuti ndizisuntha dzanja langa, koma mbale mudzawasiye onsewo adzabwere kuzida nthawi ina kubwerera kumadongosolo awamba. Oh my, ndiye inu mudzawaona akupita patsogolo asilikali a Chikhristu kulondola osamvetsera kumahutala koma kumvetsera kulipenga. Tiyeni tingoyima basi kwa miniti ndipo tibwerere mbuyo ndipo tikang'ane paochepa tsopano. Ife tikukonzekera kuti titseke chifukwa ine sindikufuna kuti ndikusungeni inu muno nthawi yayitali, koma tiyeni ife tibwerere mbuyo ndipo tikayang'ane pa ena amene anamva liwu ili. Tiyeni titenge ndipo iwo anali otsimikiza. Tsopano ine ndakuonetsani inu china chilichonse ndi chosatsimikizika. Tiyeni tingotenga khalidwe limodzi lakale kwa mphindi. Tiyeni timutenge mneneri Yobu. Tsopano munthu ameneyo anadutsa muyesero, koma iye ankadziwa kuti Mulungu amafuna nsembe yopsereza. Ndicho chimene Mulungu ankafuna, ndipo ndizo zonse zimene iye ankafuna. Ndipo zinalibe kanthu kuti kunachitika kuwonongeka kochuluka bwanji ku nyumba yake. Mulungu nthawi zonse samatero. Pamene inu muona china chake chikuchitika molakwika kwa nzanu, zoterozo sizimatanthauza kuti iye akukwapulidwa ndi Mulungu. Izo mwina mwake sizingakhale kuti iye ali kunja kwa chifuniro cha Mulungu. Iye amadziwa mu mtima mwake ngati iye akumvetsera kwa lipenga kapena ayi. Mulungu amafuna nsembe yopsereza iyi. Ndipo Yobu anayima kumene pa iyo. Ndizo zonse iwo anati, Yobu ndiye wochimwa wamseri, iwe ukuchita china chake chimene chili cholakwika. Koma iye ankadziwa bwino. Iye anakhalabe pomwepo chifukwa iye anali atamva liwu la lipenga. Ndipo iye anakhala kumene pamenepo ndi iro. Ndipo potsiriza kumusi kwenikweni pa mapeto otsiriza pamene iye anali, mdyerekezi anali atamasulibira pa iye. Ndipo anatenga banja lake, ndipo iye anatenga ana ake, anatenga ngamira zake, ndipo anatenga chuma chake chonse. Ndipo anaphwasula thanzi lake lomwe. Iye anakhala pa mulu wa phulusa, zinkaoneka ngati chilichonse chinali chitapita. Koma iye ankanenabe, ine ndikudziwa mwombori wanga ali moyo. Pa masiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi. Ngakhale mphutsi za pakhungu zingaononge thupi ili, komabe munofu wanga ine ndidzamuona Mulungu. Panalibe chosatsimikizika chokhudza izo, chinali pamenepo. Osati ine ndikukhala ngati ndikuganiza iye ali moyo. Iye anati, ine ndikudziwa iye ali moyo. Ndipo iye adzayima pa masiku otsiriza pa dziko lapansi, ngakhale mphutsi za pakhungu zitaononga thupi ili, komabe munofu wanga ine ndidzamuona Mulungu. Oh my, izo zinadzachitika. Iye anali wotsimikizika kwenikweni. Abrahamu uko akuyenda mmunda tsiku lina anamumva Mulungu akuti, Abrahamu, ine ndiku. Iye anakumana ndi Abrahamu mau olembedwa asanakhalepo. Ndipo iye anati, Abrahamu, ine ndidzakupatsa iwe mwana wa mwamuna mwa mkazi wako Sara. Ndipo iye anali wa usinkhu wa zaka 65 zakubadwa pa nthawi imeneyo. Ndipo Abrahamu anali 75. Ndipo iwo anakonzekera izo. Ndipo iye sankachita manyazi kuchitira umboni. Iye ankadziwa kuti iye akhala naye mwana wa mwamuna. Ndipo Baibulo linati iye sanadzandime palonjezo la Mulungu kupyolera mukusakhulupirira, koma anali wokopeka kwa thunthu. Amen, wokopeka kwa thunthu. Izo zikutanthauza kuti iye anakumana ndipo dalirapo. Amen, ndi zimenezo tu. Podalirapo ndipo mapeto a nsewu ndi chinthu chomalizira. Ndizo zonse za izo. Iye anati, ine ndakopeka kwa thunthu mwakuti zimene Mulungu analonjeza Mulungu ali wothekera kuzichita. Kodi ndinu sikuno? Kodi ndinu okopeka kwa thunthu kuti uwu ndi mzimu oyera? Kodi inu muli okopeka kwa thunthu njirayo ndi imeneyi? Kodi ndinu okopeka kwa thunthu iye ali chiritsi? Kodi ndinu okopeka kwa thunthu kuti iye akubweranso kachiwiri? Kodi inu muli okopeka kwa thunthu kuti iye ali yemwe dzulo lero ndi kwa nthawi zonse? Amen.
okopeka kwa thunthu inde tiyeri timutenge wina Eliya atayima pamwamba apo pa phiri iye anali atakangana ndi Yezebeli ndi nkhope yake yopenta ndipo iye amakhala ngati zimamutopetsa izo zokhudza azimayi onse akuchita mofanana ndi dona wa fukolo mwina mwake kumeta phanke ndi zina zotero zomwe iwo anali nazo mu tsiku limenelo. Iye anali atakangana nazo izo mochuluka kwambiri mpaka izo zinatsala pang'ono kuti zimugwetsere iye pansi molunjika. Mulungu anati kwa iye, tsikira kumusi uko inu mukudziwa iyo imavumba pafupifupi masiku awiri kapena atatu aliwonse pa sabata kozungulira kuno, koma iwe ukayime kwa Ahabu ndipo ukamuuze iye pakuti atero Ambuye mame sagwa kuchokera kumwamba kufikira ine nditawayitana iwo. Oh my, iye sananene kuti tsopano Ahabu mwina mwake izo zikhoza kugwira ntchito mwanjira iyi. Oh ayi, iye anali atakombeka kwa thunthu panalibe chosatsimikizika. Mame sagwa mvula sibwera mpaka ine nditayitanitsa iyo. Amen, ulemerero. Oh, chifukwa chiyani? Iye anali atamva lipenga ilo linali lotsimikizika. Iye ankamudziwa Mulungu wake. Iye ankadziwa kuti china chake pamene Mulungu anayankhula mawu amenewo, miyamba yonse ndi dziko zikanadzapita kufikira izo zitachitika, izo zimenera kuti zidzachitike. Iye ndithudi anali atakopeka. Sopano iye anati, Eliya, ine ndikufuna kuti iwe upite uko kumalo uma kwambiri mdzikoli mpaka pamwamba pa phiri kumene kulibe akasupe, koma ine ndili nawo amodzi kumeneko aiwe. Iye anali wokopeka kwa thunthu. Iye anakwera pamwamba pa phiri ndipo anakakhala pansi mphepete mwa mtsinje wa Keriti. Ndipo tsopano ndi chiyani chimene nditi ndichite pamwamba pano? Ine ndawalamulira kale akungubwe kuti azikudyetsa iwe. Tsopano ndi motani akungubwe amenewo? Tsopano dikira miniti. Ambuye, ayi ayi, lipenga linaomba zimenezo zinali zokwanira, kodi izo zichitika motani? Ine sindikudziwa, ine sindikusamala. Mukuona, izo sizakuti ine ndizizidandaula. Imeneyo ndi ntchito ya Mulungu. Iye akuti iye wawalamulira akungubwe. Chabwino, Ambuye, kodi inu mungandiululireko izo kwa ine ndikundiuza ine kuti ndikuti kumene iwo ndi sukulu iti imene akungubwe awo anapitako kuti akaphunzire kuyankhula Chihebri ndi mtundu wanjiwa? Kodi iwo amaphika pa masitovu a gasi kapena iwo anali ndi moto wa nkhuni? Kapena kodi iwo amachita motani izo? Ndipo ndikuti kumene iwo kodi ndi mtundu wanji wa nyama imene iwo azipha? Iwo ndikambalameka kang'ono akandiphera bwanji ine nyama ya ng'ombe kuti azandipatsire ine sangweji ya nyama ya ng'ombe? Mukuona, zimenezo sizinafunsidwe. Mulungu lipenga la Mulungu liwu lake linafula ndipo linati, ine ndapanga. Osati Eliya, ine ndikhoza kuchita izo, ine ndachita izo, ine ndikachita izo, ine ndachita kale izo. Amen. Ameneyo ndiye Mulungu wathu usiku uno. Osati iye adzachita izo, iye wachita kale izo. Amen. Iye wachita kale izo. Amen. Osati iye adzachita, iye akhoza, mwina mwake iye adzachita, iye wachita kale izo. Ine ndawalamulira kale akungubwe. Iye anayamikira mzimu wake kwa anthu onse. Iye anayamikira madalitso ake. Iye anakwera mwamba ndipo anabereka mphatso kwa anthu. Wina wake adzalandira izo, wina wake adzazikana izo. Sintchito yanga mmene izo zimabwerera. Izo zangokhala kuti izo zidzafika kumeneko. Mulungu anati izo zikanadzakero, ndipo izo zili chomwecho. Petro anati pa tsiku la Pentecoste, labani mmodzi aliyense wa inu ndipo mubatizidwe dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhulupiriro cha machimo anu, ndipo mudzalandira mphatso mzimu woyera. Kodi iwo udzabwera motani? Ine sindikudziwa. Lonjezo lili kwa ana anu, kwa iwo amene ali kutali, ngakhale onse omwe Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Tsopano inu simungakhoze kufotokoza zimenezo mophotchola. Lipenga laomba kale, ndipo ine ndalikhulupirira ilo, ine ndalimvera ilo, ndipo ndalilandira ilo. Amen. Tsopano Yesu anikutsutsana nene pa izo kamodzi. Amen. Oh, ine sindiri wangwiro. Ayi, monga usiku uja Mulungu wachikuda wachikulire. Iye anati, akulu ampingo, Kodi ine ndingabereke umboni?
Yes,
inde amai. Iye anati, ine ndikufuna ndinene chinthu chimodzi ichi. Iye anati, ine sindiri chimene ndikufuna kuti ndidzakhale. Ndipo iye anati, ine sindiri chimene ine ndiyenera ndidzakhale. Koma pali chinthu chimodzi chimene ine ndikuchidziwa. Ine sindiri yemwe ndinali. Chotero umo ndimene ife timamverera za izo tsopano. Ine sindiri yemwe ndinali chifukwa ndine wopulumutsidwa usiku uno mwa chisomo cha Mulungu. Ndikwandalandira ubatizo wa mzimu oyera pakutumako. Iwo anatsanulidira kunja uko pa tsiku la Pentekoste, lonjezo linaperekedwa ndipo ine ndinakhulupirira ilo. Palibe chosatsimikizika. Ine ndinamva liwulo. Ine ndinalimvera ilo ndipo ndine wotsimikizika izo ndi zimene izo zili ndithudi. Ine ndikudziwa izo zili ndithudi. Simoni wanzeru wachikulire pafupifupi usinkhu wa zaka 80 mazana a zaka kuchokera ngakhale mneneri asanakhale pa dziko koma akuyenda ndi mbiri yabwino. Zimu oyera unayankhula naye tsiku lina unati, Simoni, iwe ukudziwa, iwe sudzafa kufikira utaona chipulumutso cha Ambuye. Ulamelero! Mwina mwake wansembe wankulu akupukuta ndevu zake kangapo ndipo anati, Simoni, iwe uyenera upesere ndevu zako mbali inayo. Iye anati, zimenezo sizikupanga kusiyana kwa kung'ono. Kodi iwe ukudziwa bwanji kuti iwe ukulondola? Zimu oyera wandiuza ine chomwecho. Ine sindife ayi! Bwanji, Simoni, bwanji, ndiwe, bwanji, iwe wakonzeka kuti ufe tsopano. Oh, ine sindikusamala zimene inu muti munene. Koma Mulungu wandiuza ine kuti ine, sindiona imfa kufikira ine, ndinaona chipulumutso chake. Palibe chosatsimikizika. Ine sindifa, ine sindiona imfa mpaka nditadzamuona iye. Amen. Ndizimenezo tu. Kodiwe uchita motani zimenezo Simoni? Ine imeneyo sintchito yanga. Kodi ali kuti Simoni? Ine sindikudziwa. Kodiwe ukudziwa bwanji kuti iwe udzamuona iye? Mulungu ananena chomwecho. Ndizimenezo tu. Iwo ndi mawu. Ine sindidzaona imfa kufikira ine nditamuona iye. Oh my. Oh mzanga osauka okalamba chifukwa iye wasokonezeka mutu mwake inu mukudziwa chotero ingomusiyani iye yekha koma iye anamuona iye muli monse inde bwana Mulungu amawakonzera njira anthu amene amatenga mawu ake. Yesu pamene iye anali kuno pa dziko lapansi ndipo iye anali atayimirira uko pa manda a Lazaro kapena zisanachitike zimenezo pamene iye anali muzokambirana ndi anthu pakukamba zamene iye komabepo kukhala kuti anali asanafike usinkhu wa zaka 50 ndipo ananena kuti iye anamuona Abrahamu. Inu mukuzindikira momwe iye anali wotsimikiza. Iye anati Abrahamu asanakhalepo ine ndine. Ine ndine. Osati ine ndinali. Kapena ine ndidzakhalapo. Koma ine ndine. Ine ndikutsimikiza. Ndiye iye ananena pa manda a Lazaro. Iye asanapite kumusi uko. Iye anati anamuza Marita, iye anati, ine ndine chukitsiro, moyo, osati ine ndiyenera kukhala, kapena ine ndidzakhala, koma ine ndine. Amen. Mbale wanga, ngati inu mukanakhala kuti munali kuno, sakanakhoza kufa, koma ngakhale tsopano Ambuye, chilichonse chimene inu mungamufunse Mulungu, Mulungu adzachipereka icho kwa inu. Iye anati, mbale wako adzaukanso. Oh, iye adzauka mʼmasiku otsiriza pa chiukitsiro cha onse. Iye anali mnyamata wabwino. Iye, ine ndikukhulupirira iye adzauka. Koma Yesu anadzongola iye pang'ono yekha. Mwamba anati, koma ine ndichulukitsira ndi moyo. Osati ine ndidzakhala. Ine ndikuyenera kukhala. Kapena zina zotero. Ine ndine. Palibepo kanthu pamenepo. Palibepo kanthu kakugwedezeka. Kugwedezeka ndi zimenezo. Palibe chosatsimikizika. Izo zinali zotsimikizika. Ine ndine chukitsira ndi moyo. Iye amene akhulupirira mwa ine, ngakhale iye anafa, komabe iye adzakhala ndi moyo. Aliyense amene akhala ndi moyo ndipo nakhulupirira mwa ine, sadzafa konse. Osati iwo mwina sadzakhala. Iwo mwina mwake sadzatero. Iwo sadzatero. Palibe chosatsimikizika chokhudza icho. Iwo sadzafa. Iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha. Ndipo sadzabwera konse ku chiweruzo. Koma wadutsa kale kuchoka ku imfa wapita ku moyo. Iwo sakuyenera kubwera ku chiweruzo. Iwo sadzabwera ku chiweruzo. Amen. Iye anatenga chiweruzo changa. Ndiye nazo ntchito zimenezo. Amen. Ndi zimenezo tu. Wachoka ku imfa wapita ku moyo.
Oh.
Sopano iye anati, iye anakhulupirira izo. Sopano, Yesu sananene kuti chabwino inu mukudziwa pokhala kuti inu mukukhulupirira zimenezo, ndipo inu mukudziwa kuti ndine mawu, ndipo ine inu mukudziwa kuti ndine iye amene amayenera kubwera. Inu mwavomereza zimenezo, inu mukukhulupirira zimenezo, ine ndikuwuzani inu chimene ife tingachite. Tiyeni tipite tikawatenga akuluakulu limodzi, ndipo tipite uko, ndipo tikaone ngati ife tingathe kuchita kalikonse kokhudza izo. Ayi ayi, iye anati, ine ndidza osati tipite uko, ndipo tikaone ngati ine ndingathe kumukitsa iye. Ine ndipita ndikamudzutse iye. Amen. Osati ine ndikayesera, ine ndikatero, palibe losatsimikizika. Limenelo silinali liwu losatsimikizika. Pamene iye anati, ine ndikatero, ine ndikatero. Ndipo mmodzi yemweyo amene anati, ine ndikatero, anapanga lonjezo. Haleluya. Oh my. Amen. Ine ndipita ndipo ndikamudzutsa iye. Kenanso iye anati, pasulani kachisi uyu, ndipo ine ndiona chimene ine ndingathe kuchita naye iye, inu mupasule kachisi uyu, ndipo ine ndidzamukitsa iye kachiwiri masiku atatu, panalibe chosatsimikizika. Tsopano ine ndidzayesera, inu nonse mukhoza kuima mozungulira ndi kuona ngati ine ndingathe kuchita zimenezo kapena ayi. Ayi, ine ndidzamukitsa iye. Panalibe chosatsimikizika. Ine ndidzamukitsa iye.
Oh,
inu mumuphasule iye. Ine ndidzamukitsa iye. Oh my. Bwanji. Iye ankadziwa kuti iye anali munthu ameneyo mulemba. Limene Davide ankaliyankhula. Ine sindidzasiya soro yake muhade. Komanso ine sindidzalola woyera wangayo kuti aone chivundi. Ndipo iye ankadziwa kuti iye anaphatikizidwa nawo mulonjezo lalemba limenelo. Chotero iye anali wotsimikiza. Sobano, kodi ife sitingakhale otsimikiza chomwecho, ife tizimutenga iye chitsanzo kwa zinthu zina. Bola ngati mawu a Mulungu ananena zimenezo. Kodi ife sitingakhale otsimikiza za mawu monga iye anali zokhudza izo? Ine ndinachukitsirwa ndi moyo. Ine ndidzamukitsa iye kachiwiri. Amen. Chifukwa chiyani, iye ankadziwa mawu anayankhula za izo. Ndipo iye anali wotsimikiza kuti auka. Ngati ine ndili munthu ameneyo pamenepo mu Yohane 5:24, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha. Ndipo ine ndidzamukitsa iye kachiwiri mu masiku otsiriza. Iye sadzabwera mu chiweruzo, wadutsa kunjoka ku imfa wapita ku moyo. Ndizo ife. Ndipo kodi ife tikuchita mantha ndi chiyani? Chavuta ndi chiyani? Kodi izo zikupanga kusiyana kwanji mtundu umene inu mwavala? Inu mumadzitchula nokha ichi icho kapena chinacho. Ndife ana a Mulungu mwachisomo cha Mulungu. Ife tadzazidwa ndi mzimu woyera mwachisomo cha Mulungu. Kodi izo zikupanga kusiyana kwanji kandi chimodzi ichi ndi icho kapena icho ngati iye ali wa Presbyterian Methodist Baptist? Ngati iye wadzazidwa ndi mzimu woyera, iye ali ndi moyo wachiukitsiro mwa iye. Amen. Inde. Tsopano, pa tsiku la Pentekoste, Yesu anawuza iwo mu Luka 24:49. Taonani, ine ndikutumiza lonjezo. Osati ine ndikhoza kudzachita izo, ine ndiona chimene ine ndingathe kuchita za izo, ine ndidzatumiza lonjezo la Atate anga pa inu. Koma pitani ku mtunda uko ku mzinda wa Yerusalemu, ndipo mukadikirire mpaka inu mutadzazidwa ndi mphamvu. Tsopano, bwanji ngati iwo akanadikirira motalika ndikuti, oh, masiku sikisi, iwo anati, kodi ife tikudikirira pa chiyani? Ine ndikukhulupirira ife tikuyenera kuvomereza izo mwachikhulupiriro. Kodi inu simuganiza chomwecho? Nanga bwanji ngati Yakobo akanati pa tsiku la 9, anati, Simoni, bwera kuno miniti yokha. Inu mukudziwa tsiku linali ine ndinali ndikumverera kwa chilendo, mukuona? Ndipo inu mukudziwa chimene ine ndikukhulupirira. Ine ndikukhulupirira iye sakufuna basi kuti ife tidzidikirira tili kuno. Ine ndikukhulupirira ife tili, ife talandira kale iwo. Kodi inu simukuganiza choncho? Tiyeni tizikapitiriza ntchito yathu. Tiyeni tizikapitirira ndi utumiki wathu. Oh, izo sibwezi zitachitika. Bwanji, iwa anadziwa kuti mneneri ananena. Tsopano mvetserani, mneneri anati, lamulo lukuyenera kukhala pa lamulo, mzere ukuyenera ukhale pa mzere, pa mzere. Apa pang'ono ndi apo pang'ono. Mugwiritsitse icho chimene chili chabwino. Pakuti ndi milomo yachibwibwi ndi malilime ena, ine ndidzayankhula kwa anthu awa. Ndipo uwu ndiwo mpumulo, sabata. Iwo ankadziwa china chake chimenera kuti chidzachitike pamene iwo udzabwera. Ine ndidzatsanulira mzimu wanga mu tsiku lotsiriza, Yoweli 2:28. Izo zidzafika pochitika masiku otsiriza, atero Mulungu. Ine ndidzatsanulira mzimu wanga pano fuonse, ndipo ana anu amuna ndi akazi adzalosera. Padzakazi anga ndi antchito, ine ndidzatsanulira cha mzimu wanga. Mu tsiku limenero ine ndidzaonetsa zizindikiro kumwamba ndi pansi pa dziko la pansi ndi moto ndi utsi ndi chinyontho. Iwo ankadziwa kuti padzayenera kukhala chowachitikira china chimene chidzatsatire kubwera kumeneko kwa mzimu oyera. Iwo samatenga liwulo osatsimikizika, koma pamene iwo anamverera china chake chimenecho chikuyenda, ndipo naona umboni wa Baibulo okuyenda ndicho, iwo sanali osatsimikizika. Kunja mu nsewu iwo anapita. Ndikhululukireni ine, oh my. Iwo anali otsimikiza, iwo anali mzimu oyera. Inu mukudziwa momwe iwo analili otsimikizika, mpaka Petro, munthu wang'ono ameneyo wosaphunzira, analumpha pa chipika kapena bokosi kapena kwina kwake, anati, inu amuna ku Yudeya, chidali cha ching'ono chitatuluka ngati tambala wopanda pake. Iye anati, inu amuna ku Yudeya, inu amene mumakhala mu Yerusalemu, ine ndimachita mantha ndinu kanthawi kapitako, ine sindikutero tsopano, mulole ichi chidziwike kwa inu, ndipo mumvetsere ku mawu anga, awasareledzere monga inu mukuganizira kuti izo zili, koma ichi ndi chija. Ife tikuyembekezera kuti ichi ndi chija, ife tikukhulupirira kuti ichi ndi chija. Iye anati, ichi ndi chija chimene chinayankhulidwa ndi mneneri Yoweli. Haleluya! Panalibe chosatsimikizika cha izo. Ichi ndi chija chimene chinayankhulidwa ndi mneneri Yoweli. Oh my. Yesu anati mu Mariko 16, anautuma mpingo wake, pitani inu mdziko lonse, kalalikireni uthenga. Zizindikiro izi, mwina mwake zikuyenera kukhala, izo zidzatero kamodzi mukanthawi, mwina mwake, izo zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Mu dzina langa iwo adzatulutsa ziwanda. Iwo adzayankhula ndi malilime atsopano. Ngati iwo adzatola njoka kapena kumwa chinthu chakupha, izo sizidzawapweteka iwo. Ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Osati mwina mwake, iwo adzatero. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ndiloleni ine ndiphere mphongo izo ponena izi, mʼbale Mulungu. Kama mini ndipang'ono otsatirawa. Ine ndikukhulupirira izo. Ine ndikukhulupirira china chilichonsecho, chilichonse chotsutsana ndi iwo, sicholondola. Ine ndikukhulupirira chilichonse chimene chilichotsutsana ndi iwo, chidzagwa. Ine ndikukhulupirira, ine sindikusamala kuti ndi achikominisi angati, kapena ndi angati ati malingaliro iti ndi kalingaliro ako, ndi chimpingo, ndi chikatolika, ndi zina zonse. Cha Amerika ndi china chilichonse chidzagwa. Koma mawu amenewo adzayima mwamuyaya, chifukwa iwo ndi mawu. Ndipo iwo asanakhale mawu, ilo liyenera kukhala lingaliro. Ndipo mawu ndi lingaliro lofotokozedwa. Ndipo Mulungu mumuyaya izo zinabwera malingaliro ake. Iye anafotokozera malingaliro ake. Iwo anadzakhala mawu. Ndipo mawu akuyenera kuonetseredwa. Ndi chifukwa chake pamene iye anayankhula za Mesiya, apo pamayenera kubwera Mesiya. Iye anayankhula kuti pakanadzakhala mpingo masiku otsiriza, wopanda banga kapena kukhwinya pa iwo, padzakhala mpingo pamenepo. Haleluya! Iye ananena izo. Ine ndikutenga mawu ake. Ine ndikukhulupirira izo. Ine ndikukhulupirira kuti iye analonjeza mzimu oyera kwa wokhulupirira aliyense amene akanadza kukhulupirira. Ine ndikukhulupirira Petro pa tsiku la Pentekoste, pamene iye analalikira uthenga wodziwika uja, ndipo anawawuza iwo onse kuti alape ndipo abatizidwe, kuti zizindikiro izi zikanadzabwera ndi ichi. Aliyense amene adzayitanira pa dzina la Ambuye adzapulumutsidwa. Ine ndikukhulupirira kuti icho ndi choonadi. Ndinayima pa icho. Ine ndachiona icho chikuonetseredwa. Ine ndikudziwa ndikumenyana nazo izo. Ndipo ine ndikudziwa kuti ndikuyesera kupanga popondera. Ine ndisanapange popondera, ine ndikuyenera kudula chingwe chomasuka chilichonse chobiriwira china chiri chonse kuti ndichichotse icho panjirapo koma nthawi iliyonse imene inu mungapange sitepe inu mukupita chitsogolo amen mungotenga mpeni ndi kudula icho ambira inu mukumukumbukira Paul Rudder mzanga ofunika kwambiri ine ndinali chabe mlaliki wa chinyamata mwana ine ndinkakonda kupita ku Fort Wayne kukamumvetsera iye ku Redica Tabernacle mzanga wopamba wankulu iye amatha kupita kumbuyo kutali kukakokera mwamba thalauza lake kukweza mwamba manja ake ndi kubangula ngati chimbalangondo ndipo ine nkuganiza kuti iye alumpha kumutsa paguwa pamene iye ndipo iye amayamba ndi mutu eya mu Genesis ndi kudzamalizitsira mu chivumbulutso konse mbuyo ndi mtsogolo Paulo anali ndi munthu akuyankhula tsiku lina iye anati ine ndinali wodula zipika uko mu Oregon kumene iye amachokerako anati tsiku lina inu mukudziwa iye anati ine ndinali ku minda ya utumiki kutali uko kina kwake ine ndayiwala tsopano kuti kunali kuti ndipo iye amachita ntchito ya utumiki iye amakhulupirira mwa Mulungu Iye amakhulupirira mu machiritso a uzimu ndipo Paulo anati pomwe pano pamene mpingo wa mdziko ukuyima lero iye anati ngati ine ndikanagulitsa uthenga wanga wa chisomo kwa Pentecost otentheka aja malo mochita zimene ndachita pano ndi gulu inu anati ndi kudzipangitsa ine mwini kuti ndizidandaula kuyitanidwa kumalo kwa ngongole za mazana mazana amadola ine ndazidandaulira ndekha mpaka ine ndili ndi kansa ndipo ndikufa tsopano ngati ine ndikanagulitsa uthenga wanga wa chisomo kwa Pentecost otentheka Mulungu akanandidalitsa ine mochuluka chifukwa cha izo kulondola iye anati iye anali kumusi kumeneko mu nkhalango ndipo iye anadwala malungo amadzi akuda kapena china chake izo zinali zoopsa ndipo iye anali kutali kwambiri mu nkhalango ndipo okhulupirira weniweni mu machiritso a uzimu ndipo iye anati iye anayamba kudwala ndi kudwala iye anapemphera nkupemphera ndipo ena amamishonale anati iwo anali oti angotenga ngalawa ndi kupita kukamutenga dokotala bwanji izo zikanawatengera iwo masiku kuti amutenge dokotala ndipo iye anati ine musachite zimenezo ingozisiyani izo zokha anati ngati Mulungu sandichiritsa ine ndikubwera kwathu chotero iye anati kazi wake anakhala muchipindacho ndi iye izo zinayamba kumada ndi kumaderabe ndipo anati iye anamuyitana mkazi wake anati wokondedwa gwira dzanja langa anati uzingopitilira kundipempherera ine izo zikuda tsopano anati ine ndikukhulupirira mithunzi ikugwera mondizungulira ine iye anati gwira ungogwira dzanja langa ndipo uzindipempherera pamene ine ndikuchoka iye anazilimbitsa yekha kupita kukakumana ndi Mulungu iye anangokhala ngati walowa muchizimbwizimbwi ndipo iye anati iye analota kuti iye anali kumbuyo uko chakuno mu Oregon kachiwiri ngati mnyamata akudula mitengo ndipo anati bwana wa msasawo anati po kwera chakuno kumbali ina yake ya phiri ndipo akagwetsa mtengo ina wake kukula kwina kwake iye anati iye anathamanga kukera phiriro ndi miyendo yake ya chinyamata ndipo anakaugwetsera mtengo pansi ndi kuwusadzula iwo nkuyika nkhwangwa pansi iye ananena mmene payini wofewa ameneyo nkhwangwa yake yakuthwa yayikulu yoonoledwa mbali ziwiri zonse imalowera mu payiniyo mwabwino kwambiri ndipo anati iye anayigwira iyo anaganiza chabwino ine ndingoyinyamula iyo ndikamapita ndikutsika phiri zabwino mwamuna wamphamvu anati ine ndikakonda kuphunzira momwe ndingayikire maondo anga pamodzi ndikuzinyamula ndi msana wanga gawo lalikulu kwambiri la munthu akatumba ake anali kumsana wake ndi mmapewa kumbuyo kwa miyendo yake anati ine ndimakhoza kunyamula chipika chachikulu nkuchigoneka icho pa phewa lake ndikumapita nacho koma anati chimenecho chimakhala chipika wamba koma anati ine ndinango ine ndikupepesa anati ine ndimalephera basi kuti ndichisunthe chipika chimenecho ine ndikupepesa iye anati ine ndimalephera basi kuti ndichisunthe chipika chimenecho iye anati ine ndinali mbana ndipo ndinayesetsa kuti ndichisenze icho mwamba ndipo basi ndimalephera kuti ndichite zimenezo iye anati ine ndinayamwa mphamvu zanga zonse kuchokera mwa ine iye anati ine ndimalephera basi kuti ndichisunthe chipika chimenecho ndipo anati potsiriza ine ndinapezeka kuti ndafowoka kwambiri ine ndinango khala pansi nditatsamira mtengowo ndipo ndinayamba kumazipukuta thukuta. Ine ndinali yense wotoperatu. Ndipo anati, patapita kanthawi ine ndinamva liwu la abwana anga, koma anati ilo linali liwu logometsetsa limene ine ndinayamba ndalimvapo. Ndipo anati, pamene ndinapotoloka liwulo linati kwa ine, "Oh," ndipo ine ndinati, "Inde bwana, ndi chiyani chimenecho?" Anati, "Kodi ukuchikokeranji icho?" Iye anati, "Chabwino, inu munandilamula ine kuti ndichibweretse icho uko kumsasa. Ndipo ine ndangozitopetsa ndekha ndi icho. Ine basi, ine ndikulephera basi kuti ndichite zimenezo bwana." Iye anati, "Oh, kodi iwe sukuona mtsinje wa madzi umene ukuyenderera chapamenepo?" Anati, "Inde," anati, "mtsinje umenewo umabwera chotsikira kumsasawo. Bwanji iwe sukungochiponyera icho madzimo ndi kulumphira pa icho ndi kukwerapo nkumabwera kumsasa?" Anati, "Ine sindimaganizira konse za izo." Chotero iye anangochigudubuzira icho madzimo, analumphira pa icho, anati, "Oh ma!" Iye anayamba kukankha madzi ndi kumalumpha ndi kumafuwula mokweza mawu ake, uku akupita pamwamba pa mafunde ndipo akutsika kudutsa madzimo chilichonse atakwera pa chipika ichi, akupita chotsika akufuwula, "Ine ndakwera pa icho, ndakwera pa icho!" Iye anati, "Chinthu choyamba," iye anatsitsimuka. Iye anali ali pamenepo pakati pa mphasa ndipo mkazi wake akufuwula ndiye iye amakhoza kufuwula, "Ine ndakwera pa icho, ine ndakwera pa icho, ine ndakwera pa icho!" Abale, mafuko akusweka, Israeli akuuka, zizindikiro zimene Baibulo linaneneratu. Masiku a mitundu akuwerengeka ndi zovuta zitazinga. Bwererani, omwazika kwanu komwe. Uthenga uwu wa mawu a Mulungu ndi choonadi. Kukhala moyo kapena kufa, ine ndakwera pa iwo. Ine sindi kuti, ine sindi kukangana nawo iwo. Ine sindi kuyesera kukangana zokhudza iwo. Ine ndangoutenga iwo. Ndipo ndakwera pa iwo. Kaya otsutsa uka, ine ndiombera mfumili yonse. Ine ndikubwera musasa limodzi la masiku awa. Ndidakwera pa mawu a Mulungu. Amen. Ndine watsimikizika kuti ndikafika kumeneko.
Let us pray.
Tiyeni ife tipemphere. Chifukwa chiyani inu mukuzemba ndi katundu wanu wa tchimo? Chifukwa chiyani inu mukukhala muchikhalidwe chomwe inu muli? Osadziwa pamene inu mwayima, tamanga kuchoka kuchalichi kupita kuchalichi, ndi kuchoka pamalo kupita kumalo, bwanji nosangozika izo mkati pa mtanda usikuno, ndi kukwera pa mawu, bwanji osangotenga lonjezo la Mulungu usikuno, ndi kukwerabe kuchoka mu nyasi izi, mwapitirirabe mpaka mu buluu wankuluyo, atatseguka monga choncho, musakangane nawo iwo, musadandaule nawo iwo. Iungo ukhulupirirani iwo, uvomerezeni iwo, iwo ndi ufumu omwe sungasunthidwe, kwerani pa iwo. Ngati inu mukudwala usiku uno, tengani lonjezo la Mulungu. Ine ndine Ambuye amene ndichiritsa nthenda zanu zonse. Kodi ine ndikhala bwino chotani, mʼbale Branham? Adokotala akuti ine ndili ndi vuto la mtima, ine ndili ndi kansa, ine ndili ndi ichi icho chilichonse chimene icho chili. Ndine wogontha, wosayankhula, ndine wakhungu. Kodi zimapanga kusiyana kotani? Ingovomerezani lonjezo la Mulungu ndipo mukwere pa ilo. Tiyeni ife titenge ndodo yayikulu ndipo tiyendetse iyo apa, ndipo tilembe pamwamba pa iyo. Pemphero la chikhulupiriro lapemphereredwa usiku uno, ine ndikwera pa ilo. Baibulo linati pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa wodwala, ndipo Mulungu adzamuukitsa iye. Ngati iye wachita tchimo, ilo lidzakhululukidwa kwa iye. Ine ndakwera pa ilo. Ine ndikukhulupirira izo. Ngati inu mwalakwitsa, ngati inu muli wobwerera mʼmbuyo usiku uno, iye amene aphimba tchimo lake sadzapindula, koma iye amene adzavomereza tchimo lake adzapeza chifundo. Bwanji osalivomereza ilo? Chabwino, kodi ine ndichite chiyani, mʼbale Branham? Vomerezani ilo ndipo kwerani pa ilo. Mulungu ananena chomwecho. Izo zakutengerani inu kutali ndi tchimo lanu. Kodi munthu amene ali pano usiku uno, amene sanayikepo chidaliro chake chenicheni mwa Mulungu kwa chipulumutso cha moyo wake, ndipo inu mungakonde kuti mukumbukiridwe mupemphero pamene ife tikutseka? Kodi inu mungakweze dzanja lanu ndi kuti mundipempherere ine, mʼbale Branham? Ine ndikufuna ndisiye zosamalira zanga. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikufuna ndisiye, Mulungu akudalitseni inu amayi. Ine ndikufuna ndisiye zosamalira zanga. Mulungu akudalitseni inu mbale. Mulungu akudalitseni inu kumbuyo uko, bwana. Mulungu akudalitseni inu dona wang'ono, chabwino. Uko nkulondola. Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikufuna ndimusire iye zosamalira ndikungokwera pa lonjezo lake tsopano. Ine ndikukhulupirira kuti iye analonjeza. Iye amene adzabwera kwa ine, ine manjira iliyonse sindidzamukankhira iye panja. Osati imene ine ndikumverera. Ine ndinapemphereredwa usiku watha mʼbale Branham. Ine sindikumvabe bwino. Zimenezo zilibe kanthu kamodzi kochita ndi izo. Ine sindikukwera pa zomverera zanga. Ine ndikukwera pa mawu ake. Ndilo njezo lake. Mʼbale Branham, ine ndakhala ndili kuguwa kanayi kapena kasanu, kuyesera kuti ndilandire mzimu woyera. Ine sindikuwulandira iwo. Zimenezo sizikutanthauza kanthu kamodzi. Ingokhalanide pa chipikacho. Icho chidzakufikitsani inu molunjika mpaka ku msasa. Mu msasa wa woyamba kubadwa. Mu msasa wa woyera. Inu mudzakafika kumeneko. Mungokhala pa chipika chanucho ndikumakuwa ndikumafuula matamando a Mulungu basi molimba monga mmene inu mungathere. Ndiyo njira yake yochitira izo. Pamene ife taweramitsa mitu yathu. Kodi inu mukufuna kwenikweni kuti mukwere pa ilo? Ndiye kanthu kakang'ono ako kamene kakukugirigishani pa mtima panu. Kodi inu mungafune mutabwera kuno ndikudzayima patsogolo pa guwa kwa miniti ndikutirola ife kuti tipemphere ndikuyika manja pa inu? Ife tingakhale okondwa kuti inu mubwere. Tiyeni ife titenge kena kake kakang'ono ako kamene kayikidwa mozungulira mtima wanu usiku uno. Ndikunena, inu mukudziwa ndinu wolakwa. Tsopano, kwezani mwamba dzanja lanu. Chabwino. Inu mwaponda pa chipika, chipika cha lonjezo lake. Mtengo, mtanda umene unagwetsedwa pansi. Muyike manja anu mozungulira mtanda uwu. Tsopano, muyende mokwera chakuno ndikunena. Tsopano ine ndikwera pa iwo. Tsopano, pompano ine ndikhulupirira izo. Ine ndivomereza izo. Ine ndikukhulupirira izo. Ine sindidzasintha konse. Ine ndikhala moona ndi mawu amenewo. Kufikira chimenecho chidatsimikizika. Ndiyeno pamene chimenecho chitsimikizika, ine ndikafikira pamenepo. Ndikupitanso pa chimodzi china. Ndikuyamba kukweranso. Mugona, ndipo mawu ndi mawu, sitepe ndi sitepe. Inu mudzatenga chilichonse chimene Mulungu anakulonjezani inu. Pakuti zinthu zonse ndizoteka kwa iye amene ati akwere pa ilo. Kwerani pa lonjezo lake, pakuti ilo ndilotsimikizika kukubweretsani inu ku msasa. Ilo likubweretsani inu kukukhalapo kwa Mulungu. Kodi inu mungabwere tsopano pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa ndi kupempha aliyense amene angafune kuyima pa guwa, basi kwa mphindi ya pemphero. Ine ndikukwera pa ilo Ambuye. Ambuye, ine ndikukhulupirira. Zokayikira zanga zonse zakwiriridwa mukasupe. Ambuye, ine ndikubwera, ine ndikukhulupirira izo. Ine ndikuyima pa mawu kumene usiku uno. Ndipo ine ndikukhulupirira izo ndi mtima wanga wonse. Ine ndikukutengani inu pa mawu anu. Mkazi wina wofunika wayima kuno pa guwa kuti atsimikizire kwa Mulungu kuti iye akutanthauza zenizeni. Kodi inu simubwera omwe munaweramitsa mitu yanu ndi manja anu anakwezedwa mwamba. Ndipo mumafuna kuti mukumbukiridwe mupemphero. Kodi inu mungangoyenda chokwera kubwera kuno? Mulungu akudalitseni inu. Ingobwerani kuno. Ndi zimenezotu. Bwerani chakuno ndipo mudzayime apa. Nenani, ine ndikukwera pa ilo. Mulungu, inu munapanga lonjezo. China chake chinagogoda pa mtima panga. Ndipo ine ndikubwera tsopano kuti ndidzakwere pa limenero. Ndipo ine ndikukhalabe pa ilo kufikira ilo litandifikitsa ine ku msasa. Ine ndikutsikira komwe uko ku msasa woyera awamwamba mwamba kwambiriyo. Mulungu akudalitseni inu. Izo nzabwino. Bweranibe tsopano, inu omwe mukufuna kukwera pa ilo, basi momwe inu muliri, monga mmene ine ndiliri, popanda pempho limodzi. Kumbukirani, inu mumati, kodi uwo ndi mtengo? Inde. Apo panali mtengo unadulidwa nthawi ina. Ndipo iwo unayikidwanso kachiwiri pa Kavalo. Ingodumphirani pa mtengo umenewo usiku uno ndi malonjezano a Mulungu. Mawu amene anapachikika pa mtengowo. Ine ndakwera pa iwo. Ine ndikhulupirira izo ndi mtima wanga wonse. Ine ndikufuna ndichite zoposa kubwera kuno ndikudzagirana chanza ndi abale anga. Mulungu akudalitseni inu chifukwa cha mayimidwe anu olimba. Ine ndikufuna inu kuti mukhale pano kwa mphindi pamene ife tikupemphera. Mulungu akudalitseni inu mbale wanga, mulongo wanga wofunika. Mulungu akudalitseni inu. Ambuye Yesu, Mulungu akudalitseni inu mbale wanga. Mulungu akudalitseni inu mulongo. Mundilondolere ine. Akutsogolereni inu wa kumtsinje. Kumbukirani, ngati wantchito wa Khristu, ine ndili ndi udindo wolalikira mawu. Ine ndili ndi udindo wa umboni wanga. Ndipo kodi ine ndingaime pano sikuno. Ndipo munthu wa zaka 55 kapena 53 zakubadwa ndikhala 54 omwe epulo ndipo ndayima pano ndikudziwa kuti ngakhale masomphenya otsiriza awa akhoza kukhala masiku anga ochepa pa dziko lapansi. Ine ndikhoza kukusiyani inu masiku ochepa. Ine sindikudziwa chimene izo zikutanthauza. Mukangomvetsera tepiyo ndipo mukapange kugamula kwanu kwanu. Ine sindikudziwa zomwe izo zikutanthauza. Ine ndingaime pano ndikumakhulupirira mwatheka kuti iwo akhoza kukhala mauthenga anga otsiriza amene ine ndingadzalalikirenso. Ndikomwe kuno mu Phoenix ndikunena china chake chimene chinali cholakwika ndipo nkumadziwa kuti kofikira kwanga kuli kunja kutali uko ndipo ine ndidzaeruzidwa ndi mawu anga. Abale anga, ndiloleni ine ndinene ichi kwa inu ndi alongo anga. Inu mwakhala mu misonkhano, inu mukudziwa kuzindikira za mu mtima ndi zinthu. Kodi ine ndinamba ndanenapo chilichonse kwa inu mu dzina la Ambuye, koma chimene chinafika podzachitika ine ndikamufunsa aliyense. Ayi bwana, kuzungulira dziko ndi masauzande a masomphenya sipanayambe zachitikapo. Ndipo ine ndikukuwuzani inu choonadi usikuno, magazi a Yesu Khristu ndi ochuluka mokwanira kuti iwo amapukuta banga lililonse. Ndipo iwo angatero pali kasupe wodzadza ndi magazi, ndipo inu mwayima pa iwo tsopano wochokera mʼmitsempha ya Emanueli, chinthu chokhacho chotsimikizika chatsala pa dziko lapansi. Pamene otchima agwira pansi pa mtsinjewo ataya zoyipa zawo zonse. Ine ndiwafunsa zitumiki awa tsopano ndi abale, ngati inu mungayende kubwera pakati pa anthu awa aliyense amene ali, kodi umo ndi mmene inu mumawayitanira azitumiki kuti adzapemphere ndi anthu? Azitumiki onse muno ndiye amene akufuna amasangalatsidwa kuona miyoyo ikupulumutsidwa. Abwere kuno ndipo adzayime ngati gulu la pemphero. Pamene ife tingathe kudzimangiriza tokha pamodzi kuchoka kwa china chilichonse ndi kudzilekanitsa tokha, awa ndi amuna ndi akazi amene akusindikiza kofikira kwawo usiku uno mwa magazi a Yesu Khristu. Kumutenga iye pa mawu ake, kuyenda kukwera mukukhalapo kwake pa mawu ake ndikumati, ine ndili pano Ambuye, ine ndilibe kanthu koti ndipereke koma ine mwini, ndipo munditenge ine. Kodi inu mubwera ndikudzayima ndi iwo? Ngati inu mungathe, aliyense amene angafune kuti abwere, bwerani ndipo dzayimeni. Mulungu akudalitseni inu abale anga. Zimenezo ndi zabwino mwamphamvu. Ine ndimakonda kuwaona amuna amene ali otsirimika, amene amakhuzika ndi miyoyo. Ine ndikuganiza abale anga, izo zili bwino. Tsikani mozungulira, izo ndi zabwino. Mudzayime mozungulira. Tiyeni basi tsopano, ngati walimba angafike kuchimwenyemwenye, ngati iye angatero, tiyeni ife tiyimbe nyimbo iyi mokoma tsopano, moganiza mwaulemu. Ife sitikubwera ku chinthu china cha nthano, ife sitikubwera ku china chake chimene changokhala chodzipangitsa kukhulupirira, koma ife tikubwera mukukhalapo kwa Mulungu Yehova, Mulungu wamphamvu zonse, yemwe analonjeza kuti paliponse pamene awiri kapena atatu asonkhana mu dzina langa, pamenepo ine ndili pakati pawo. Yankhulani ndi iye monga inu mukanachitira ndi nzanu. Nenani, Ambuye, ine ndikupepesa, ine ndachimwa, ndipo ife timba. Pali kasupe wodzadza ndi magazi ochokera mitsempha ya Emanueli. Pamene otchimwa akagwera pansi mu mtsinjewo ataya zoyipa zawo zonse. Mbala yakufa ija inakondwera kuona kasupe uja mu tsiku lake. Chomwechonso ine woyipa monga iye, atsuka machimo anga onse. Chiyambireni mwachikhulupiriro nditaona kasupeyo. Mabala anu owukha anapereka chikondi chowombola chakhala chili chilikati changa. ndipo chidzakhalabe mpaka ndidzafe. Mungu okhala angʼono kwenikweni tsopano, inu simuli kanthu, palibe aliyense wa ife amene si kanthu. Ndipo basi, moona mtima tsopano ndi mitima yanu yonse. Mungu weramitsa mitima yanu ndi mitu paliponse mchipinda chino. Atate athu akumwamba, ine ndikudziwa kuti mawu anu ndi owona kwambiri. Iwo sangathe kulephera. Iwo ndi mawu a Mulungu. Iwo ndi Mulungu. Ndipo inu munati, iye amene abwera kwa ine, ine sindidzamukankhira kunja mwa njira iliyonse. Ndipo amuna awa ndi akazi pansi pakutsutsika, podziwa kuti iwo sali olondola. Iwo angoyenda kubwera kutsogolo siku uno Ambuye, kudzavomereza kuti iwo ndi olakwa. Podziwa kuti iwo akankhidwa ndi kutentheka kwina kwa mkati kumene kwawayitana iwo kuti abwere kukasupe. Ndipo pano iwo ayima. Ndi miti yoweramitsidwa ndi mitima kuti adzamwe kumadzi a moyo mwaulere amene alonjezedwa ndi Mulungu. Alandireni iwo Atate, abwere mu ufumu wanu. Iwo ndi anu. Inu munati, palibe munthu angadze kwa ine pokhapokha Atate anga adamukoka iye poyamba. Ndipo onse amene Atate andipatsa ine adzaza kwa ine. Ndipo izo zikuonetsera kuti Mulungu wawabereka awa kwa Khristu pa mphatso ya chikondi. Ndipo pano iwo ayimirira Ambuye. Palibe munthu angawakhwathule iwo mʼmanja anga. Ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mukawatetezere iwo usiku uno pamene iwo ayima pano ndi kuwapatsa iwo ubatizo wa Mzimu Woyera pamene iwo ali pano pa guwa. Mulole mphamvu yayikulu ya Khristu isungunule mioyo yawo tsopano. Iwo apanga kuvomereza kwawo. Iwo abwera kutsogolo. Inu munati, iye amene adzandivomereze ine pamaso pa anthu, iye ine ndidzamuvomereza pamaso pa Atate anga ndi angelo oyera. Ife tikudziwa kuti ntchito imeneyo ikuchitidwa. Tsopano Ambuye, asindikizireni iwo mu ufumu wa lonjezo wa Mzimu Woyera. Perekani izi Ambuye, mutsanulire mzimu wanu pa iwo, ndipo muwadzaze iwo ndi mzimu wa Mulungu wa moyo, kuti iwo akakhoze kukhala umboni wa moyo masiku onse a moyo wawo. Ufumu wa Mulungu. Tsopano mulole omvetsera ayimirire aliyense mupemphero tsopano. Ife tipemphera kuti awa, tsopano modzi aliyense wa inu amene munabwera kuno sikuno mumamverera kuti munali ndi tchimo pa mtima wanu, tsopano palibe kalikonse kamene inu mungathe kuchita koma kukhulupirira izo. Woyera, inu mulandire ichi mwachikhulupiriro. Ichi ndi chikhulupiriro chimene inu mukuvomereza. Yesu anati, palibe munthu angadze kwa ine pokhapokha Atate anga atamukoka iye poyamba. Ndipo onse amene abwera kwa ine, iye adzawalandira iwo. Iye sangakhoze kuchita kalikonse, chifukwa iye analonjeza izo. Mukuona, musakhazikike pa zomverera tsopano. Mukhazikike pa mawu ake. Mukuona, mawu ananena chomwecho. Iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine, ali nthawi yatsopano moyo wosatha, ndipo sadzabwera kuchiweruzo koma wadutsa kuchoka ku imfa wapita ku moyo. Mzimu Woyera ndi chokuchitikira chakudzazidwa ndi kukhala ndi mphamvu ya kukatumikira koma kuvomereza ndi kumulandira Khristu ndi kukhala ndi chikhulupiriro ndi kupanga kuvomereza kwanu. Ndipo mumverere kumasuka kuti Mulungu wakukhululukirani inu machimo anu. Ndipo pa maziko amawu ake, iye anati, palibe munthu angadze pokhapokha Atate anga atamukoka iye poyamba. Mukuona, tsopano Mulungu anakukokani inu poyamba. Ndipo iye amene adza kwa ine mwa njira iliyonse sindidzamutayira iye kunja. Mukuona, inu mwalandira izo. Chinthu chokhacho inu mwakhala. Iye anakuferani inu. Machimo anu anakhululukidwa zaka 1900 zapitazo. Inu mungobwera tsopano kudzavomereza zimene iye anakuchitirani inu. Mukuona, ndipo kodi inu mukukhulupirira kuti iye anafera machimo anu? Kodi inu mumuvomereza iye ngati chitetezero chanu? Mwakuyankhula kwina, inu mumuvomereze iye pamene iye anatenga machimo anu. Kodi inu mukhala wokondwa ndi kumuthokoza iye chifukwa chotenga machimo anu? Inu mukukhulupirira iye anachita izo? Ndiye ingokwezani mwamba dzanja lanu. Ndikunena, ine ndikukhulupirira kuti iye amatenga tchimo langa. ameni, amatenga tchimo langa, chabwino.
Tsopano,
ndinu tsopano oyenera ubatizo wa mzimu oyera. Ngati inu simunalandire ubatizo wa Chikhristu, mmodzi wa amuna amenewa kuno asamalira zimenezo kuti inu mukhale ndi ubatizo wa Chikhristu. Koma tsopano pamene Petro anali kuyankhula mawu awa, iwo asanabatizidwe. Pamene Petro anayankhula mawu awa, mzimu oyera unagwera pa iwo. Bwanji, iwo onse anali pansi pa chiyembekezo. Tsopano inu muli pansi pa chiyembekezo. Inu mukufuna china chake tsopano, chimene chidzakusindikizireni inu mu ufumu wa Mulungu. China chake chimene chiti chidzakhale chenicheni kwa inu. Inu mukufuna kuti, kodi inu simukufuna kulandira mzimu oyera modzi aliyense wa inu? Kodi inu simukufuna iwo? Ndithudi inu mukutero, ndiyo mphamvu yanu yokusungani. Mukuona, iwo anasonkhana muchipinda chapamwamba akupemphera mu dzina lake, anabatizidwa ndi mzimu oyera, ndipo mphamvu ya utumiki inabwera. Mukuona, ndizo zimene inu mukufuna tsopano, ndipo inu mukhoza kulandira iwo pakali pano. Iwo ndi wanu pakali pano. Tsopano abale, bwerani kuno. Tiyeni aliyense tsopano, ndipo tiike manja athu pa abale awa, ndikupemphera kuti iwo alandire mzimu oyera. Ziyendani mukubwera kuno abale, ziyendani mukubwera kuno. Tsopano osonkhana onse, bwezani mwamba manja anu tsopano. Aliyense atate athu akumwamba, mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, mudzadzitse mtima uliwonse pano ndi ubatizo wa mzimu oyera.
The Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. These people here that's standing in.
Landilani zimoyera. Landilani zimoyera. Anthu awa pano amene aima ndipo akudikirira kukukhalapo ndi mphamvu ya Mulungu kuti sungunule mioyo yawo.